Asikhothamise amakhanda ethu.
Dear God, we are happy this afternoon.
Nkulunkulu othandekayo, siyajabula kule ntambama ngale nhlanhla esinayo yokuzibuthela ndawonye kanye futhi. Futhi wena wedwa Nkosi uyazi ukuthi izinhliziyo zethu ibilangazelele kanjani leli hora ukuthi lapho singama phambi kwabantu bakho futhi lapha futhi silethe lo mlayezo esiwuzwa ngokubalulekile kakhulu ukuthi uphuthuma kakhulu kuleli hora. Wena usabelele izinsuku ezimbalwa manje futhi siyakhuleka kuNkulunkulu othandekayo ukuthi isandla sakho somusa sizoba phezu kwethu ukusihola nokusiqondisa. Futhi siphe lezo zinto esizidingayo Nkosi ngokuba izinhliziyo zethu zilangazelela ukwazi wena kangcono. Sibona insimu enkulu yokuvuna imhlophe isivuthiwe futhi sazi okusanhlamvu sekusilungele manje isikhathi esikhulu sokubhula. Nkulunkulu othandekayo sikhulekela ukuthi uzohluba amakhoba amacala wonke ngithi masizibeke ebusweni bendodana manje lezi zinsuku ezimbalwa ezilandelayo futhi sivuthwele embusweni kaNkulunkulu. Busisa wonke amaculo aziculwa, busisa wonke umkhuleko futhi uphendule yonke ezokhulekwa Nkosi. Sindisa bonke abalahlekileyo babize babuyele endlini kaNkulunkulu ophilayo nasenhlanganyelweni labo abaye bazulazula. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzophulukisa wonke umuntu ogulayo oza ngaphansi kophahla lwethu. Siphe khona Nkosi sengathi kungebe bikho muntu obuthakathaka phakathi kwethu ekupheleni kwale mihlangano. Futhi Nkulunkulu othandekayo khona-ke ngokwethu thina esizisho kuleli hora ukuthi siyibandla ababizelwe ngaphandle labo abasemhlabeni jikelele ophume eBhabhiloni nokuba ngabahlanganyeli bale nhlanganyelo emangalisayo kulolu suku lokugcina. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzobusisa izinhliziyo zethu ngendlela enjalo. Silambe ngempela Nkosi futhi sithulule zonke izinto zezwe esizaziyo Nkosi. Silahle konke okusindayo okuthandela kalula ngithi futhi manje sigijime lokhu kuncintisana ngokubekezela esikumiselweyo. Siphe khona Baba futhi sengathi singaqina sibe namandla amaKristu angcono ekupheleni kwale nkonzo kunokuba besinjalo ngenkathi singena. Sengathi uNkulunkulu angathola lonke udumo ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngicabanga ukuthi lena yinhlanhla enkulu kakhulu kuloku busuku esengiyilindele isikhathi eside. Ngelinye ilanga ngangitshela umkami ngathi ngiba nokwethuka kakhulu ngilinde ukungena ethabenakele. Nje nginabanye abangane kusobala nginabo umhlaba jikelele kodwa kukhona okuthile okunye mayelana naleli thabenakele lapha. Ngathathwa kulolu thuli ngalapha ngenkathi uNkulunkulu enginika ukuphila lapha emhlabeni futhi ngiqakele uma ilibala ngiyongcwatshwa lapha ndawo lapho efika uyongithola lapha ndawo. Kodwa kubukeka sengathi kukhona ukuthize lapho ngihamba ngicabanga ngetshefuzenibile. Ngilekelanga ngihamba nesizungu kakhulu ngasho kumkami ngathi ngikhumbula ekhaya futhi angazi ukuthi ngikhunjuliswe yini ekhaya ngaphandle uma kuyilabo bantu abangikhulekelayo. Ngathi awu ngizo into kuphela engikwaziyo ukuyenza kubuyela emuva futhi ngibe nezinsuku ezimbalwa zomhlangano ngibone ukuthi ngeke yini sathola ukuthi ize enkosini mhlawumbe ifuna sazi ukuthi ize futhi enkulu indaba ibalulekile esinayo phambi kwethu manje ngumshado nesahlukaniso. Futhi uma kukhona umbuzo kufanele kube khona impendulo. Ngeke kwaba khona umbuzo ngaphandle uma kukhona impendulo. Kule ndaba ukuthi kuyini kufanele kube khona impendulo. Uma inkosi ithanda ngifuna ukuzama ukukhuluma ngalokho ngesonto ekuseni bese kuthi-ke kusasa ebusuku ngicabanga ukuthi sizofanele sibe senhla lapha sibizwa ngokuthini leso sikole na ihholo elikhulu iParkview ini Mzanena, iParkview Junior High, bagage waziyo ukuthi kukuphi na? Awu ngitakele bazoba nezimpawu abazozikhipha abazukuba nazo yini futhi nebile na yibani kungaphezulu nje lapha cishe amakota amathathu emayela futhi kuzoba nophawu jika ubheke emuva uchezuke emgwaqeni ngenhle isakhiwo esiphakeme kunezindawo lapho ongakhipha khona ingalo yakho futhi uthathe amanothi alokho ofuna ukukubhala nene nezinto futhi ngiqinisekile nizoyijabulela kakhudlwana kunoma beninga ukwenza nje ukufingana nigoqane emihlanganweni lapha eThabanakele kuzoba nendawo eyinqwaba indawo yokupaka eyinqwaba manje ngicabanga ukuthi babe nomtheshwana esidingeke sethembise ukuzibophezela kuwo lokho bekungukuthi ukungezi enkundleni kuze ecishe kugamanxe lesithupha futhi sikhaliseni ngikholwa ukuthi bekungaba ngumqondo omuhle kithi ukufika lapho ligamenxe lesithupha manje banelinye ihholo elikhulu lapha edolobheni elihlala izinkulungwane eziyisithupha uma siziphatha kahle ngempela kuleli bangahle basivumele sibe nelinye ngesinye isikhathi yokomhlangano omkhulu mhlawumbe sikhathi siyimbe kuleli hholo lapho sengibuya phesheya kwezilwandle
I think we can seat up to
futhi ngakho ngicabanga ukuthi singahlalisa kuze kube singahlalisa bangaki phezulu lapho na izinkulungwane ezine ngakho niyabo sizoba nendawo eyinqwaba ngeke kube bikho kuphuthuma futhi ngakho inyukani ligamenxe lesithupha bese ke wonke umuntu angangena ngesikhathi esifanele wonke umuntu ndawonye futhi ngineqiniso nizo ninesihlalo esihle futhi siphakeme nje kalezi nendawo lapha lapho ongabhala khona futhi ubhale phansi amanothi kanjalo njalo futhi lokho kuzoqala uma inkosi ithanda ngiyacabanga manje kulobu busuku lona kungumhlangano omkhuleko wangolwesithathu ebusuku sine indawo esithi nje ayigcwale ngakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungcono siqale kusasebusuku siyiqashile nje ngamathemba ukuthi mhlawumbe uma sizokwenela ukuba sibe nokuchichima lapha singenyukela lapho kodwa ngikhole ukuthi kungaba ngcono kunako konke ukuqhubeka nokwenyuka awucabanga kanjalo futhi neviri ukuqhubeka ukukhuphuka kusasa ebusuku na futhi bangaki ocabanga ukuthi lowo kungaba umqondo omuhle na futhi khona-ke ningaba neyinqwaba indawo isivele iqashiwe ikhokhelwe abanye abazalwane lapha ebandleni isibize nje $50 busuku okungempela ngempela sengathi benginalokho ndawo zonke ebingakwazi ukuhlala abaningi kangako $50 busuku isakhiwo esishasha isiteji esihle futhi kodwa kuzobala sizothatha iminikelo ngiyethemba futhi asifuni lawo madoda ukuba azikhokhele lokho sizokhokhela sibabuyisele kodwa lapho sesithola izindleko zethu nezinto awukhona-ke kusobala siyayeka ukuthatha iminikelo asi uma kukhona noma yiziphi zihambi zinathi sikwenze lokho kwaba yinqubo mgomo ukuba singancibi neze isincibi sifuqe abantu ngenxa yemali sedlulisa ipuleti lenkongozelo okungukuthi nje li lokho kuyisenzo senkolo ngikuzamile izikhathi eziningi ngingadlulisi ngishe ipuleti lenkongozelo nhlobo kodwa msebenzi niyabona ngoba ukupha kuyingxenye yenkolo yethu yingxenye yomsebenzi wethu kule ndaba noma nje kungusheleni kumbe noma ngabe yini noma upeni konke kulakhona yakubula uJesu ebona umfelikazi edlula ngolukwisuku lapho izicebi sasifaka okuningi kwencebo yazo esikwameni nalo mfelokazi wedlula mhlawumbe abathi ababe babili abancane abantwana abalambile behamba eceleni kwakhe futhi wanikela ngakho konke ayinakho odenariya abathathu loJesu wathi ubani okhokhe kakhulu na manje ukuba ngangikade ngibe lapho ngangiyothi ungakwenzi lokho dadewethu uthina buka sinemali eyinqwaba kodwa akazange yamyekise niyabo wayazi ukuthi wayenokuthize kukhulu ngokuthi exaxa kwakhe ezansi emgoqeni ngakho niyabo empeleni wayenekhaya enkazimulweni ayeya kulo futhi akazange yamyekise wamtetela wafaka odenariyo bakhe abathathu ngoba kwakungukuthi nje wayefuna ukukwenza futhi wayefanele afune ukukwenza enabantwana futhi umfelokazi futhi odenariyo abathathu kuphela bokuba aphile ngabo yena wayefanele afune ukwenza lokho ngakho niyabo lapho abantu befuna ukunikela ufanele ubanikeze ithuba lokwenza njalo kodwa ngicabanga ngalaba abamile nabantu bethi ubani ozonikela $50 na ubani ozonikela $20 na ngicabanga ukuthi lokho kuyalimaza ebuhlakanini benu ngicabanga ukuthi abantu uyaqonda ukuthi ithatha imali ukubamba umhlangano futhi angikaze ngibavumele bakwenze nje izimeneja ngathi noma yinini lapho nidinga ukuba nenze lokho khona ke kuyisikhathi sokuba mina ngibuyele emuva ethabenakele ngakho asizukudingeka kuba senze lokho kodwa ngicabanga ukuthi sidingeka siledlulise ikuleti lomnikelo ukuze siyenze ibe yinkonzo ephelele yenkolo futhi ngakho cishe bazoledlulisa ikuleti lomnikelo omncane ubusuku ngabunye sisho into ethize njengokuthi awu sithatha umnikelo manje futhi bazokwedlulisa ipuleti lomnikelo futhi lokho kuzoba ukuphela kwakho futhi ubusuku ngabunye uma inkosi ithanda ngicabanga ukuthi inkosi ibeke enkizini yami umlayezo onquma juqu webandla sengibe nezinsuku ezilingana ngisemkhulekweni futhi angizi ukungena kulokho ngoba isibanga isivelayo esikhulu senzeka ngelinye ilanga esasisikhulu impela futhi ngishiseleke ukunitshela ngaso futhi manje indaba enkulu ngiyethemba okungukuthi iningi lonke labo uBilly ushilo bebeshaya ucingo bekungumshado nesahlukaniso kungukuthi indaba enkulu futhi bengingazi ukuthi ngizoqhamukela kanjani futhi ngenyuke ukuyokhuleka ngayo inkosi yahlangabezana nami futhi ngiyazi ukuthi mina anginayo kodwa uNkulunkulu uyinikeze mina senginayo manje uNkulunkulu unginike impendulo eyiyona yona ngiyabona bo futhi ngiyazi ukuthi iqiniso ngakho angikazi nje kahle mhlawumbe ngesonto ngingahle ngicele odadewethu kuba nje baphuthe emhlanganweni bona uqobo kodwa angazi kuzoncike kutheni abesifazane abashadile ufuna ukuza nabayeni babo kukhona izinto ezisemqoka ngempela ezizoshiwo iqiniso mayelana nokuthi kanjani futhi ngakho sifuna ukukweneka ngokoqobo okuka isho kanje inkosi kodwa-ke senikutholile niyazi ukuthi yini iqiniso khona ke futhi ngethemba yena ukuba kwenze lokho futhi manje ngangisehla lapha esitolo othenga indlela kusongelekilanga ngidla noJerry nabo bonke ngicinga mina nonke bathi awusi abanye umunye wabafana wayesenhla wathi lo mfo wathi ngizophumelela kade kakhulu kuleli viki wathi banenoma lamaviki amabili alandelayo wathi banomhlangano lapha womdlalo webasketball noma enye into wathi wayesethi-ke ukhone ngusezansi lapho uzoba nomhlangano wathi ngizophakela inqwaba eningi yabantu e-ranch house enye yalezo zindawo enhla lapho futhi babe nomoya omuhle ngempela futhi nginithakasela nonke ngoba ngempela bakhoshile futhi basho izinto ezinhle ngani imanager yenhla lapho e-ranch house yahlangana nami ngokunye okuza ngangena cishe ligamenxele sibili ngivele e-Arizona futhi yathi awu futhi Branham yathi ngizwa ukuthi uzoba nomunye umhlangano yathi ngilolunye usizo olwengeziwe yasho futhi yathi manje-ke ngifuna ukusho into eyodwa ukuthi labo bantu abavele ezansi lapho yathi bangabantu abanomoya omuhle ngempela manje lokho kwangenza ngazizwa ngikahle ngempela ngani niyabo isizathu empeleni ngizizwa nje ukuthi niyizinganyana zami futhi ngingi noma abantwana njalo futhi ngakho nginganyana kubhekisele embuzini futhi anisiye imbuzi ningamawundlu ami unjani lokho na ningamawundlu enkosi engivumele ngiwondle futhi ngethemba ukuthi kuzokuzo ukuthi izongivumela ngikwenze lokho sehla ngomgwaqo futhi mayelana nalo mshado nesahlukaniso bengifuna ukukhuluma ngawo selokhu kwaba ngesikhathi lezo zimpawu eziyisikhombisa niyazi imfihlo zonke izimfihlakalo yayifanele yaziwe kuzo zivule lezo zimpawu eziyisikhombisa zonke izimfihlakalo zebhayibheli futhi ngiyacabanga manje sengithi ukuba mdala ngicabanga ukuthi ngicabange ukuthi kungangcono kungenani ngikufake etapini noma ngabe uma kuyoba khona ukuthile okwenzeka kimi khona-ke ibandla lingahle lizibuze angazi ukuthi wayenani emqondweni yakhe na wayezothini na nazo zonke lezo zindaba ebonakala inzima kakhulu ngiyacabanga ngosizo lenkosi ngizozama ukunilethela zona bese kuthi-ke uma kukhona kwenzekayo futhi uma kwenzeka ngihamba ngaphambi kokuba ifike niyoba nayo isiqoshiwe ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi sinezinye izincwadi ezintsha eziphumile ngibona udadewethu Vele angaze noma udokotela ukhona noma akekho ngabe ukhona yini udadewethu Vele na cishe usemhlanganweni angimboni kodwa yebo le ngemuva futhi umfoti vele ubhale incwadi futhi ngicabange ngikhona ukuthi bathe namhlanje ezimbili futhi vele ngabe kunjalo unezimbili lapha manje na izincwadi ezimbili manje angazi ngindlela engiqonda ngayo ukuthi umuntu ngamunye uthole ikhophi ngakho uma leyo ndlela engiqonda ngayo ngingahle ngibe nephutha kulokho futhi kodwa-ke iminyaka ebandi isikhombisa esiqediwe ngabe kunjalo futhi vele na futhi siyashicilelwa manje futhi ngiyazi nizofuna ukuzithola ngoba ziphendula inqwaba ebibuze obusezinhliziyweni zenu bese kuthi-ke emva kwalokho awu sizozama ukuthola izimpawu ezisikhombisa ukuba zivulwe niyazi encwadini ukuze kuthi yilona lowo afunde ngendlela abafuna ngayo bakwazi ukuqonda futhi bayifundisise ngicabanga ukuthi lapho isibhaliwe uma iqala siyithathele kuyitheyibhu ngo ngendlela eyabhalwa ngayo noma yakhulunywa ngayo niyazi ungayishumayele njumayelo yinto eyodwa bese-ke ukubhala incwadi ngokunye yabo njengoba kuyenzeka ngithinte indaba njengoba ngingasho kini niyoqonda ngiyothi manje inzalo yenyoka niyabo awu manje umfundi waleyo ncwadi uma ususe lokho uyomangala yini inzalo yenyoka na niyabo futhi bebengeke bazi uma lokho kwenzekile kwangena endaweni yenjalo enjenge-Princeton noma ndawo futhi bayocabanga ukuthi singabantu abanganabuhlakani ngakho ngithole futhi vele ukuba athi ukungisiza ngalokhu futhi agcine umugqa womcabango ofanayo bese eyinikeza ukubhalwa nokukhulunywa kulimi futhi ngimqinise ukubhalwa nokukhulunywa kulimi kwami bebeyo bekuzoba yimfihlakalo kubona impela impela ngakho umfuthi vele muhle ngempela kulokho ngakho ufana ne bese kuthi-ke kulokho ngicabanga ukuthi umfowethu oligogogo kungenzeka ukuthi ucaphune kuphefumulelo kuthe xaxa kancane nandlela thize futhi uthe ubezobhala izincwadi ezithi azibe mbili okungezakhe ezisusa kuzo kanjalo futhi ngakho ubhale yodwa ethiwa ngiyakholwa umprofethi wekhulu iminyaka lamashumi amabili nenye ibandla laselaudikeya ngiyakholwa noma yinto efana naleyo nobhili kutshelile ukuthi kulobo busuku ukuthi ngikholwa ukuthi izinkulukwane eziningana zazo zifike namuhla kukhona ofike nazo evela e-Texas futhi ngakho zona zizoba lapha futhi bazokumemezela ngiyacabanga noma ngabe ziyini ngicabanga ukuthi ziyaxhaswa anginaso iqiniseko futhi uma zinjalo nizonikwa zona niyabo futhi mahhala futhi siyathemba ukuthi niyayijabulela futhi uma niyijabulela thawulani umfowethu vele emuva lapho futhi nimtshele ukuthi nikuthakasela kangakanani ngingaze ngiyifunde qobo lwami uma ngingazifunda ngingahle ngiguqule umqondo wami ngalokho ngakho ngizozama ukuzifunda kuleli viki lapho nginethuba uma ngingakwazi manje njengoba kungolwesithathu busuku ngano wethu ngokusemthethweni uqala kusasebusuku kodwa ngicabanga ukuthi ngokuba lapha phakathi kwenu angikwazanga ukuhlala phezulu lapho endlini futhi ngazi ukuthi nonke benisezansi lapha njengokuthi nje niyazi njengabanye bezihlobo zenu bangene niyazi bese ugijima uye ekupheleni komzila ukuba uzihlangabeze niyazi futhi futhi ngicabange ukuthi ngiyovele ngigijime nje ngeke futhi nginemukele Jeffersonville futhi ngakho kuleli viki ledlule mina cishe qabo ucolo sekungamaviki cishe amathathu edlule ngifike ekhaya bengiphumile ngizama bengibe eminye imihlangano phakathi kwe-Arizona lapho futhi ngibuyela kuzama ukuziphumuza futhi ngahamba ngaya ohambweni lokuyozingela futhi ngangathole irekhodi lebhubesi lezo lase-Arizona ngaligijimisa amamayeli angamashumi amabili emithi plangwe ukuze ngilithole kodwa-ke kucabanga lokho ukuthi angizange ngicabange ngenkathi ngisengumfanyana ukutshengisa nje ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani indawana inkosi esinikeze yona enhla lapho okwezinyanga siphandle lapho nesikole nezinganyana ngangingumfanyana ngihlagele ujim mpulu ukhona kulobo busuku mhlawumbe ubaba wakhe ukhona ujim omkhulu sasifunda ndawonye futhi ngiyakhumbula ngihlezi lapho njengomfanyana osemdala umanikiniki nezicathulo ngigqoke izicathulo zethenisi izinjane zingaphandle kwazo ngiboleke isiqephu sephepha komunye nepensela komunye ngangivamise ukubhala ubunkondlo futhi unkosikazi uthi lapha ungihayiseleyo kule ntambama ejephini ngefoti yami endala niyazi futhi ngenhle manje uthe awu ubufanele uthumele leyo kumnumzane ford ngathi liningi kakhulu iqiniso ngiyakholwa mayelana nokukhehlezayo ngaphambili nokugedlezela ngemuva nendida yamashayina ngegiya lesitelingi kodwa ngangingahle ngithi into kuphela engangifanele ngiyenze ngokubala amathaya amane bese nginyakazisa ngokwenele ukuba iqale kusitata bese-ke ngingele kuyo ngathi kwakukuhle ngenkathi ngangiqala ukunyuka iquma ngayo nje ihambe idonsa kancane ngempela ithi ngicabanga ukuthi ngingakwazi ngicabanga ukuthi ngingakwazi ngicabanga ukuthi ngingakwazi bese-ke iqala elinye icala ithi bengicabanga ukuthi bengingakwazi bengicabanga ukuthi bengingakwazi ileyo ndlela esidonsa ngayo leli gquma njengohambo lomhambi ngakho ngangineenkondlo encane engayibhalayo into enjengale futhi ngathi manje cabanga nje ngangineminyaka cishe eyishumi nambili kuphela budala futhi ngimiyeka lapho ngelinye ilanga ngibuka phezulu kulowo mgede futhi ngicabanga lelo bhubesi lizobe lihlezi khona lapho kuleli lawo libuka ngaphandle efasiteleni lengelazi ngangicabanga ngenkondlo encane ngabuyela emuva ngase ngiyicosha into enjengale cabanga nje ukuthi kanjani unkulunkulu niyakholwa ukuthi unkulunkulu ukukho konke ukuphefumulelwa na unkulunkulu ufanele abhale iculo niyakholwa ukuthi unkulunkulu usemaculweni na ujesu washo njalo wabhekisele emuva kudavide anazi yini ukuthi udavide wathini emahubuweni na niyazi akabukani khona impela ukubekhelwa udavide wabucula emahubuweni amashumi amabili nambili unkulunkulu wami unkulunkulu wami ungishiyeleni na onke amathambo ami angibuka angiqolozele izandla zami nezinyawo zami bayazibhobo niyazi futhi lelo kwakuyiculo amahubo yiculo futhi kulobu bunkondlo kuqaphelani nje ukuthi ifezeka kanjani ngihlezi lapho inganyana endadlana enekhasi lephepha elibolekiwe ngathi nginesizungu nesizungu kakhulu ngaleyo ningizimu ntshonalanga ekude le lapho amathunzi yehla ajule kakhulu phezu kogedla lwentaba ngingalubona uhlobo lwenkentshane oluhlala lucashile kulo lonke ufasimba olunombala onsomi ngingayizwa impisimpongo zezansi lapho amankomazi edla khona nandawondawo phezulu engoxweni ngingalizwa ibhubesi libubula kulezo ntaba ikatalina ezikude emgqeni wase-arizona eminyakeni engamashumi amane kamuva ngihlezi khona lapho kuleyo ngoxe lelo bhubesi lingibuke ebusweni oh nkulunkulu kukhona izwe ngaphesheya komfula ndawo bangane lona nje lifanele libe lapho niyabo kukhona kuningi ukukhuluma ngalo zonke lezi zinto azisizo nje izinganekwane ziyizinto zangempela zingokukhona ngiyajabula kakhulu ukuba lapha kulo busuku ukuba nalaba bantu engilindele ukuphila ngaleya inguna phakathi nabo lapho okungasayikubakho kugula noma ukufa noma ukwehlukana futhi ukuhamba kuzobe kungaselutho kithi ngaleso sikhathi manje ngicabanga ukuthi akukho mhlangano ophelele ngaphandle kokufunda izwi nokuba nokuncane futhi Neville ngivele ngenyukela lapha uBill uthe ufune ukuba mina ukuba ngikhulume bekunjalo yini futhi Neville ngingathi ukuba ngithathe kancane kakhulu kodwa ngizizwe ngikahle kakhulu ngakho ngakho manje wena unamaculo nezinto bona futhi Neville uma uzocula bese-ke nje uba nawo phezulu lapho futhi nje ube cishe nengxenye yehora ngaphambili futhi asingene ngoku le mlayezo ejule ngempela futhi sibone singakubona inkosi ezokwenza futhi nje ngethemba ngikholwa ukuthi sineqiniso ngenelisekile yilokho futhi ngikholwa ukuthi ukolo unjalo ngokoqobo ikhoba liyadeda kuwo niyazi futhi niyabo ngingahle nginikeze isingeniso esincane ngalokho kusasebusuku niyabo ukuthi ikhoba lideda kanjani kukolo kodwa ukolo uzofanele ubekwe ebusweni bendodana ukuba uvuthwe futhi yilokho esikukhona lapha mngane sihlale ebukhoneni bendodana lize lithi iqembu lethu elincane labantu lapha lize livuthwe kakhulu kukristu liba yisinkwa etafuleni lakhe yilokho engifuna likwenze futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni emva kokuhaya izinkondlo nokunye nokunye asikhuleke futhi sizobekeza sithathe indikimba jesu othandekayo sisize kulobu busuku manje kulamazwi ambalwa njengoba silinda kuwe futhi sikhulekele ukuthi ubusane sihawu sakho kuzoba nathi inkosi futhi ithambisa izinhliziyo zethu, hluba onke amakhoba, ameva, amakhakhasi, makuthi ukukhanya kwelanga kubusisiwe kukaNkulunkulu kuwele phezu kwezwi, Nkosi. Futhi sengathi singaba nomhlangano omkhulu kangako kuze ukuthi kungabikho muntu ongasindisiwe phakathi kwethu. Bonke abantwana bazoba sembusweni kaNkulunkulu, labo abangenawo umbhaphathizo kamoya sengathi bangawemukela, Baba. Sengathi zonke izimfihlakalo ezinkulu esifanele ukuzazi ngalo nyaka, Nkosi, zembulwe kithi, futhi sizobona ukuba sobala kukaNkulunkulu ukuze sazi ukuthi siziphathe kanjani, futhi senze siziqondise thina, futhi silethe amalunga omzimba wethu empathweni eqinileyo ezwini, ukuze sazi ukuthi siphile kanjani kulolu suku lwamanje ekusendeleni kwenkosi uJesu. Njengoba ngifunda ukwezwi lakho kulobu busuku, Nkosi, ngingahle ngemfundo encane ngikwazi ukufunda kwamanye amazwi, futhi mhlawumbe ngiwabize ngokungesikho amanye, kodwa Nkosi Nkulunkulu, wena wedwa ungakhipha ingqikithi lapho. Nguwe wedwa engakwenza, akukho ndlela yesidalwa esingumuntu kuba sike sikwenze. Kusezandleni zakho, Nkosi, ngakho siphe ubusuku ngabunye lezo zinto okufihle ezwini lakho, ukuze sibe ngamaKristu angcono, futhi siphile ngokwesikhathi esiphila kuso njengezibonelo zobuKristu. Sicela egameni leNkosi uJesu, amen. Manje abaningi benu emaphephelini enu, ngifuna nibheke encwadini kaJona. Iye, sihlala njalo sikhuluma kakhulu ngoJona engohlubukileyo nakho konke. Bengihlala njalo ngimela uJona. Angikholwa ukuthi uJona wahlubuka. Angikukholwa lokho. Ngikholwa ukuthi nje ngezinye izikhathi siyakusebenzisa sithi unguJona. Kodwa uma sengivele ngikhulumile ngakho ngenye indlela ngokusho ukuthi ngicabange kanjani uJona ukuthi kwenzekani. Izwi leNkosi lafika kuJona indodana ka-Amithayi lathi, vuka futhi uye eNineve, umuzi omkhulu umemeze kakhulu phezu kwalo, ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami. Kepha uJona wavuka ebusweni benkosi ukuba abalekele eTharishishi. Wehlela eJopha wafumana umkhumbi oya eTharishishi.
He paid the fare thereof and went down into it to go with them.
Wakhokha imali yawo wakhwela kuwo kuya nabo eTharishishi asuke ebusweni benkosi. Musiko yini lokho kuphela okudabukisayo na? Umuntu ebaleka isuke ebusweni benkosi, futhi leyo indaba yami. Manje kuqala sifuna ukucabanga ngalokhu. UJona waye isizathu esikhulu engikholwa ukuthi wenza le nto enkulu lapha kwakungenxa yokuthi uJona wayengumJuda. Futhi wacelwa ukuba aye emzini wabezizwe ukuba amemeze kakhulu phezu kwawo, ecabanga ukuthi wayengeke emukelwe ngoba abezizwe babeyocabanga uhlangene ngani nathi lo mJuda na. Kodwa niyabo enye into kusinika into enkulu lapha, ukubona ukuthi uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu womJuda kuphela, kodwa unguNkulunkulu futhi wowezizwe, unguNkulunkulu wabantu bonke. Wakhetha amaJuda nje. AmaJuda ayebizwa ngabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Bakhethelwa isizathu esithize. Futhi leso sizathu sasingukuba awanike umthetho, futhi awakwazanga ukuwugcina, futhi wavele wakhombisa ngalowo abantu ukuthi umthetho wawungeke ugcinwe, nokuthi wayenguNkulunkulu wokulunga, futhi umthetho wawudinga kulunga, kodwa kwakungekho musa emthethweni ukuphipha umuntu. Akukho nhlawulo eyakhokhwa ngumthetho, kodwa kuthathe umusa ukukhokha leyo nhlawulo, noma lapho umthetho usibeka khona ngaphansi. Futhi Jona lapha wabizwa njengalo omunye wabaprofethi abancane beBhayibheli ukuba ehlele kulo muzi. Futhi lapha sithele isibonelo sethu sonke. Sonke ngamunye sihlala njalo sibalekela obuthize, sibalekela inkathazo, sibalekela izibopho. Thina zonke siyathanda ukwenza lokho thina sinjalo sithanda kakhulu kubaleka kunokuba sifanele sibe futhi sibhekane nakho yabo sivele nje sizithola sibaleka ngezinye izikhathi sizithola sithanda ukubalekela umsebenzi asifuni ukuba asifuni ukusebenza abanye abantu cabanga nje ukuthi bangaziphilisa ngaphandle kokusebenza kodwa ngicabanga ukuthi uSolomon kwakunguye wathi singayithola lapha impendulo ekuqapheleni intuthwane niyazi intuthwane encane bangitshela ukuthi uma leyo yonke intuthwane engasebenzi futhi lale phakathi leyo ntuthwane ayidli kulobo busika futhi ngakho wonke umuntu ufanele asebenze sinezinto eziningi kakhulu esifanele sizenze isibopho esiningi kakhulu esifanele sibhekane nazo wonke umuntu ufanele abhekane nesibopho esithize lapho uza ekukhetheni umngako ukuba ushadelwe noma ukhethe umyeni wakho ufanele uthathe isibopho futhi-ke ufanele ukhumbule mhlawumbe wakha ekhaya ikhaya elihle kakhulu futhi-ke khumbule njengosifazane oshadileyo ufanele ucabange ngesibopho sokukhulisa abantwana futhi ufanele ucabange ngabo impela izindonga ezikhazimulayo kuzoba nemincane ukusalela kwemine engcolile kuzo zonke kodwa-ke unesibopho sokufundisa abantwana bakho unesibopho sokubembathisa nokubondla yonke into eyisibopho futhi kulula kabi lapho izibopho zibhekana nathi siyazibalekela futhi sithole ukuthi umshado uyisibopho ngazo zonke izindlela ngisho izikhathi eziningi sithola lokhu kulukhulu kukusho kodwa kuliqiniso ukuthi abefundisi isikhathi esiningi babalekela isibopho sokumele izwi likankulunkulu leqiniso lapho benqwamana nalo bayosibalekela leso sibopho lapho iqiniso lezwi likankulunkulu lethulwa ubuso nobuso nathi izidalwa ezingabantu siyathanda ukubalekela emuva kuze kube yicebo lokugcina ngisanda kuqeda kukhuluma nomshada wami omncane phezulu lapho uyikatolika futhi ngampaphathiza lowo mfana egameni lenkosi uJesu Kristu lapho eminyakeni embalwa edlule futhi wezwana nentombazanyana ethize futhi wajika waba yikatolika futhi ngabamba isandla sikanina ngenkathi efa laphaya wathi kimi amazwi okugcina umnakekele uMelvin futhi nje ubephupha amaphupho nje akakwazi zonke nsuku zonke iviki eledlule ubephupha amaphupho wathi bengihamba ngiyongena ebandleni lakho malume uBill futhi ubumi lapho ushumayela ngigijimela enhla ukuba ngiqale ukuvuma ngivuka wathi bengisebusheni ngathi Melvin awudingi kuhunyushwa kwalokho indawo yakhe isezansi lapho ungowakhona kunjalo niyabo kodwa ukubhekana nezibopho ngezinye izikhathi kuyobulasa nakanye isikhumba kithi ukwenza lokho njengobaba ukubhekana nesibopho ukubhaxabula umntwana wakho labo bafo abancane awufuni ukwenza lokho kodwa njengobaba noma umama ufanele ubhekane nesibopho sokukhulisa lowo mntwana ngoba ibhayibheli lathi yeka uswazi futhi uyoyona indodana yakho futhi lokho kusami kukuhle ebusweni baso sonke isazi sokusebenza kwengqondo esikhona ezweni lokho kusalokhu kuliqiniso likankulunkulu ukuba bekukhona okuningi kwalokho kwenziwa besingeke saba nobuhlangandlebe bentsha ubuningi kangaka lezinto nokubola esinakho ezweni namuhla kodwa umthetho wokwenza njengoba ufisa kwenziwe kuwe umdala wekhaya wephuliwe kudala futhi badedela izinganyana zenze noma yini eziyifunayo kodwa ngisho njengoba ngishilo befundi bayofika babhekane ubuze nobuze neqiniso bese ke beyasuka kulo yabo nje bane lapho kubonakala sengathi kukhona ukuthile abafuni kubhekana nakho izikhathi eziningi ngibe nabantu abafikayo bathi ngiyazi ukuthi lokho kunjalo futhi penem kodwa uma ngikwenzile lokho bayongikhahlela bangikhiphe ebandleni linani na uma ungakwenzi bazokukhahlela uphume phezulu lapho ngakho ufanele ukhahlele uphume ndawo niyabo ngakho kungcono uvele kana nakho esikhundleni sokukubalekela futhi uthi awu ngizoya ngapha ngeke ngibuyele emuva buyele emuva impela ulalele okunye futhi kwakho dlelani imibhalo ujesu wathi dlelani imibhalo ngokuba nithini nokuphila okuphakade kuyo futhi yiyona efakaza ngami kodwa sithole ukuthi abantu ngeke babhekane nalokho ngokulethwa kukho ebusweni bukankulunkulu futhi sibone lapho unkulunkulu enze isithembiso futhi unkulunkulu ubophezelekile kuleso sethembiso futhi lapho efeza leso sethembiso Kweleke abantu baye sabo kubhekana nezibopho sokubhekana nomlayezo wehora. Siyakujola lokho ndawo zonke. Kuthiwa ningani maluthela na? Nangaka maluthela ebesaba ukuba abantu obesaba ukubhekana neqiniso likaLuther lapho evela nokulungisiswa na? Bukani ukuthi kwanibizani mhlawumbe kuphila kwenu uqobo ukuphuma futhi uvume uJesu Kristu bese uba ngumluthela? Zibhekeni nina ma-Methodist ukuthi kwakuvamise kuba njani nonke nanibizwa ngabaphikile abangcwele ngeqagele nanikwazi lokho futhi babengena ngaphansi kukamoya futhi badlukuzeke baye emuva naphambili futhi bathi babenokudlukuza imeze lokho qabo akusiwo ama-Pentecostali lokho kwakungama-Methodist lawo eminyakeni emide yedlula futhi badlukuza futhi banyakaza futhi bawa phansi kwamandla kaNkulunkulu futhi babathela ngamanzi ebusweni babo futhi babaphephetha ngezishayisa moya becabanga ukuthi baqulekile futhi manje nanithathwa njengesigejane sabaphikile abangcwele kodwa naba nakho omama nobaba benu kwakuphakathi kokuba balemukele babhekane neqiniso namaqiniso noma balenqabe kuthiwani ngani maphentekostali nemukela ukubuyiselwa kweziphiwo lapho babhaphathizwa kamoya ongcwele okuma nokukhuluma ngezilimi neziphiwo zikamoya zibuyele ebandleni na ngani ama-Methodist yaye una ukunikhathela liphume futhi bakwenza kodwa nanifanele nibhekane nakho kuyinto okwakufanele niyenze kuthiwani ngodaba lapho liphuma mayelana nombhaphathizo egameni likaJesu Kristu futhi nawubona ukuthi wawuliqiniso na ufanele ubhekane nakho noma wenze okuthize ngakho unesibopho wonke umuntu naso futhi ufanele ubhekane nalezi zinto kulungile futhi lapho usubona-ke kulolu suku manje lapho izwi likaNkulunkulu selenze lezi zethembiso zezinto esizibona zenzeka manje khona-ke sinesibopho sokuba phakathi kokuthi sibhekane nalo noma sisuke kulo ungeke nje wahlala esikaleni ukhona ofanele ukwenze ngalo wathi kukhona ukunyakaza okuthize okufanele kwenziwe ungeke wangena kulowo mnyango wesonto futhi uphume ungumuntu ofanayo ongene unguye uphakathi kokuthi uphela kakhulu noma usondela kakhudlwana njalo lapho ungena noma uphuma phandle lapho kulula kabi kubantu ukuba babalulekele lezi zinto futhi ngifuna sicabange kalezi lapho siqala kungena ezinkonjweni zangokomthetho kusasa ebusuku ukuthi ngifuna nibhekisise lapho kuthile kunqomanwa nakho uma kukhona umbuzo ngakho ufanele kube khona impendulo ake sithi isibonelo nje ngithebe ngiye entshonalanga futhi wena wangikhombisa le ndlela into yokuqala yazi bengiyogijima ngithi ngedlule indawo yami engiyihlosile futhi nami futhi ngisenyakatho ntshonalanga awu ukuba-ke othile ungikhombisa ezansi le ndlela futhi ngihambe ngaleyo ndlela na ngizoyedlule indawo yami engiyihlosile futhi ngiye ningizimu ntshonalanga awu inqobo nje uma kukhona umbuzo ukuthi yiphi indlela eyintshonalanga kufanele kube khona impendulo eqonde engqondo ndawo futhi lapho le mibuzo inqomana nathi mayelana namaqiniso ebhayibheli kufanele kube khona impendulo eyiyo ndawo kunjalo kufanele ibe khona futhi lapho sibona into ethile yethulwa ngicabanga ukuthi esikhundleni nje sokubaluleka uthi umpeto bengingeke ngiyikholwe into efana nalokho bengingeke ngikukholwe lokho awulithathi ngani ibhayibheli futhi uhlale phansi futhi ubhekane nalo na ulifundisise lapha emhlanganweni manje libukisise nje lihlole qobo lwakho nezwi hlole izwi ngezwi yileyo ndlela kuphela yokulenza lisho iqiniso futhi lifanele lisho iqiniso kusuka kugenesise uya esambulweni uKristu uyisambulo sebhayibheli lonke kuye uKristu konke kugcwala ukugcwaliswa kwazo zonke iziprofethi zebhayibheli kuhlangatshezwana nakho ngokungenambandela kuKristu Jesu ngoba wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni manje lapho sithola lezi zinto nokho lapho sinqwamana futhi singene emhlanganweni futhi sibone amandla kaNkulunkulu ehamba futhi enza izinto futhi enza imisebenzi engaphezu kwemvelo futhi siwubone wenziwa futhi sibuke ebhayibhelini futhi sibone ukuthi kwethenjiselwe leli hora khona-ke lapho sibona lezo zinto khona-ke sinqwamana nesibopho sokuthi kuphakathi kokuthi siyakwemukela ngiqonde ukuthi ngokoqobo lwethu manje abantu abaningi bayazwelana abantu abaningi bathi kuyikho kodwa lokho akukwenzi kube yilokho leyo akusiyo into onesibopho ngayo njengoba ngiyishilo ukuba-ke lapho ukuba bengiyinsizwa futhi ngifuna umfazi ukuba ngishadelwe futhi nakho kuba into embazane ehlangabezana nazo zonke izidingakalo engicabange ukuthi wazithatha ukwenza usifazane ngani ngokuziphatha ube yindlovukazi futhi ethandeka futhi enobuntu obuhle umkristu wangempela konke bengingacabanga ngakho ukungenzela unkosikazi olungileyo ngendaba yokuthi ngingasho kangakanani ukuthi uphelele ulunge impela akasuye owami ngize ngimemukele nesibopho sakhe sokuba ngumkami yileyo nto efanayo umlayezo yiyo wena ungathi uthi ulungile noma lokho okunye futhi uthi ngizwelana nawo ngiyakholwa ukuthi uliqiniso kodwa ufanele uwemukele futhi ufanele ube yingxenye yakho nawe ube yingxenye yawo ufanele ngaleso sikhathi-ke usungowakho lapho ushada nalo wesifazane othize omkhethileyo senimunyeke futhi yileyo ndlela oyiyo nokristu lapho umbona ebonakaliswa futhi enziwe waba nguye ngempela khona-ke uyingxenye yakhe naye uyingxenye yakho futhi ndawonye niyingxenye yomlayezo Oh, mingaki imikhumbi yamahlelo esinayo yehlelo eTharishishi yojona balezi zinsuku amakhulu eyisishiyagalolunyayo ukuthize imikhumbi othatha umgwaqo lula abafuni ukubhekana nakho ujona wayengafuni ukubhekana into yokuya kwabezizwe wayengafuni ukuthatha lowo mlayezo nonye uye ngaleya phakathi kwezinsuku ezingamashumi amane niyobhubha uma ningaphenduki wakuzonda ukwenza lokho futhi wacabanga labo bezizwe kulukhulu kusho ukuthi bazokwenzani kimi kodwa wayefanele abhekane nakho niyabo kodwa wathatha umkhumbi olula futhi wahlela eTharishishi wehla wayongena phakathi emzimbeni womkhumbi futhi wahamba wayolala wathatha umgwaqo olula kuyindlela elula kuyindlela ethandwa ngabantu kulula kuthatha indlela lapho khona wonke umuntu engakumbambatha emhlane besethi ungumfo olungileyo futhi lona ngusibanibani nokuthize nezwe lizokubuka kulula kuhamba ngendlela ethandwa ngabantu kodwa lapho udingeka wenze okuthile okwehlukile lapho ufanele ume ekwenelisekeni kwakho kwalokhu okwazi kuliqiniso lapho-ke ingxenye ekhuni lokho ngokuhlikihla kufika khona lapho onjengoba silicula kaningi lelo cule lidala kulula kanjani usantuweza ulwandle futhi luthule ukwethembela emandleni engalo enkulu kajehova kodwa ake amagagasi akuqala ukuvunguza ake umoya uvunguze futhi uphenhle amagagasi khona-ke wenzani na okuthile okunjengengatshelwa khona ngesinye isikhathi okwashiwo yinelekazi emuva ngezinsuku zamahhashi namakalishana elathi ihhashi labaleka nalo lihamba lisuka ebandleni ngathi wenze njani na lathi ngethemba inkosi kwaze kwaqabuka izintambo awu yileso sikhathi sokwethemba inkosi emva kokuba konke emva kokuqabuka kwezintambo wethembela ezintanjeni zize ziqabuke yebo futhi ngakho sithela ukuthi sineziningi izindlela ezilula esizihambayo imikhumbi yehlela eTharishishi ngokuba kulula okungenazibopho kuvele nje kungene kundanda unayo yonke into yiza wonke umuntu uyakuthanda futhi wonke umuntu wena uyi akukho muntu ophikisana nawe awuphikisane namuntu manje uma leyo kungesiyo imfaduko kunjalo yebo ufuqe iye ngale ijanquze iye le ngani noma ubani angikhathali ukuthi ungubani nokuthi umele ini eqinisweni abantu abacabange kahle bazocabanga kakhulu ngawo uma uzokumela ukweniliseka kwakho kulokho okuyikho kunjalo angikhathali zane angahle angakhangi kakhulu nanini futhi noma ngabe uyini kodwa ake udedele lowo sifazane emele izimiso zobufazane umdedele ame njengenenekazi futhi uma indoda inezilinganiso sesisindo esiyi-awunsi sendoda ngayo yolithathe impela sithakasele into ethize umuntu ethize anayo abakholwa ukuthi yiqiniso futhi bazomela lokho abacabanga ukuthi kulungile kuyintengentenge kanjani yilokho amakristu amaningi kakhulu namhlanje ayotobo zwa kakhulu nakho konke aze acabanga ukuthi konke akwenzayo kungukujoyina ibandla angene ndawondawo afake igama lawo encwadini noma yenze kuncane ukuthize agxume aye phansi naphezulu amemeze noma into ethile efana nalokho futhi bakubize ngobukristu ubukristu bungokwansuku zonke impilo emadlala uphilele unkulunkulu ngelizwe elikhona kungukusha kanjalo njalo komlilo nothando lukankulunkulu enhliziyweni olukokhelayo futhi lukubeke phandle ngaleya kanye nabantu futhi wenza baphendukele kuKristu izibopho kodwa kunulo kuhamba ngendlela yizwe lihamba ngayo kunulo kugeleza wehle ngomfudlane uphumele lapho futhi uhlale phansi emfuleni ngesikebhe sakho uthathe izigwedlo zakho bese uqala ukudonsa wenyuke uphambane nomsinga awenzi isikhathi esiningi futhi sihamba kanzima kodwa nje ake udedele izigwedlo bese uqaphele ukuthi uzedlula masinya kanjani izihlahla uyayizanze kodwa buka ukuthi uyaphi lapho izinto zintanta kalula kumbula uqonde ngasempophomeni enkulu ezansi lapho yohlobo oluthile uqonde ngasezimpophomeni futhi akuzukuba kade uyobe usuya phezu kwalezo zimpophoma ntanta nje neze kulula indlela ezihamba ngayo awukufuni lokho qaba umnumzane kodwa ufanele ures wemukele isibopho sakho manje uyalikholwa futhi une-e ucabanga ukuthi liqiniso futhi isibopho unkulunkulu asiphe sona kulolu suku ukulethela umlayezo futhi njengoba sengiguga futhi ngiyazi izinsuku zami ziyafinyela ngizwa isibopho kakhulu kunanoma sengake ngasizwa phikelela sifanele sikwenze sifanele sehlele kukho kuzo zonke izindawo esihamba kuzo futhi sazise ngomlayezo futhi sitshele abantu ukuthi ujesu kristu yeza ukuthi ungunkulunkulu futhi uze masinyana akukho themba elisasele ezweni ngaphandle kokufika kwenkosi ngibuka imuva lapho kwabanye abangane owaye namenhla lapho ngenkathi ngelosekosi laba abafana abahlezi lapha ngikhole ukuthi bayithole indawo lapho okwenzeka khona enhla lapho futhi khumbulani nje ukuthi inkosi yathini ngalelo langa kumfowethu Woods wayenyuka igquma futhi wayethi kukhalisa ngembezi ngenxama kakhe egula nenkosi yathi xosha lelo dwala bese liphonsa phezulu emoyeni bese uthishe kanje inkosi futhi ngakwenza lokho nomfowethu Woods uhlezi njengofakazi futhi ngathi futhi Woods akuzukuba isikhathi eside kuze kuba uzobona into ethile yenzeka futhi ngosuku olulandelayo ngenkathi simi lapho sonke ndawonye nesikejane samadoda simi khona lapha kulobu busuku ushumayelo semncane wayelapho futhi wayeyi ngaqaphela ngisanda kuhlangana naye nje ebusuku bakuthange wayesekamu lethu ukhuphukela ukuba kanye nathi futhi wathi kimi wathi mfowethu Branham ngabe uke uyibone imibono phandle njengalona na ngathi yebo mnumzalo kodwa ngiphumela lapho ukuba ngisuke kuwo ukuthi ukuphumula kancanyana wathi awu ngathi ngikusobala ngikhombisa izinto phandle lapha futhi ngathi nje ngale kwegquma lapha lapho izingelosi eziyisikhombisa zabonakala khona ezansi phakathi lapho wathi ya ngiyakuqonda wathi ngangingomunye wabachasi emhlanganweni wakho ngale California ngathi awu ngijabula ngempela kwazi lokho futhi ngisamile lapho ngaleso sikhathi nje ngaqalaza futhi ngabona udokotela uqatha embuke emehlweni akhe futhi ngamuzwa ethi uzolahlekelwa yileloso ngoba kukhona okugulisayo phakathi lapho futhi sengikunyange iminyaka emibili futhi uzolahlekelwa yileloso ngathi isizathu sokuba ungibuze lokho ngoba udokotela wakho wakutshela ngelinye ilanga ukuthi wawuzolahlekelwa yileloso futhi wathi kunjalo futhi waqalaza kanjalo futhi ngambona unina ekhumule likile amasokisi akhe amade futhi waveza unyawo lwakhe lunamathumba amancane elengela phansi phakathi kwezinzwane zakhe phansi naphezulu emlenzeni wakhe futhi wathi uma ubona umfowethu Branham mtshele akhulekele lokhu ngathi umama wakho uphatha olwakhe wakhipha unyawo lwakhe kanjalo futhi wathi ubene unamathumba amancane kuzo zonke izinzwane zakhe futhi kanjalo futhi wathi tshela umfowethu Branham akhuleke wathi mfowethu Branham yiqiniso lelo ngabheke emuva sengibhekile ngambona emi lapho engibuka kanjalo namehlo akhe ekhanya bha ngahlangana naye kule kwindla waye namehlo angcono kunawo wonke umuntu ekamu inkosi yase imphulukisile futhi yamsindisa ngisami lapho inkosi yathi yangikhombisa ukuthi kwakuzokwenzekani ukwahlulela kulungiselela ukugade west coast futhi yathi yana laphaya eceleni kwalelo ziko futhi ngangiphethe foshelo ngesandla sami ngaya laphaya futhi umfowethu Roy Ropeseni sonke siyamazi lapha ngekho lapho kulobu busuku ngokwazi kwami use-Arizona phandle lapho ungusihlalo wabaphatheli lapha futhi ngangimazi engumakade bona futhi okuthize kwakuzokwenzeka okuhle ngempela ukusa okuthule cishe ngeleshumi ngokuseni abafana yonke indawo lapho ishumi noma ishumi nambili lethu sehlisa amatende futhi sihlinza izingulube nezinto ngakho ngahamba ngathi Roy, cha masinya kukhona kulungiselela kwenzeka angibange ngizamtshela lutho okunye kodwa nje ngesikhathi sengifinyelele laphaya futhi kwehla kuvela emazulwini kufika isivunguvungu sikaNkulunkulu futhi kwaduma njengokuthi sazamazamisa amaquma sigijima ngaphakathi kuleyo ntaba sanquma umushe wathi ngqu wasizungeza cishe amafidi amahlanu ngaphezu kwekhanda lami futhi sanquma zonke izicongo zalezo zihlahla zasuka lapho amadwala ayibhiza senyukela emoyeni sabuye sehla futhi nomunye umpaphathizo omkhulu futhi sashaya sanquma entabeni futhi sasakaza amadwala kanjalo sakwenza kathathu saseke senyukela emoyeni futhi futhi Banks weza ngakimi wathi yilokho okusho izolo na bathi yebo mnumzane yilokho impela niyabo kwasekuthi ke ezinsukwini ezimbili emva kwalokho i-Alaska yacwila cishe impela enhla lapho futhi phansi naphezulu leyo West Coast bekuyimidumo nokufuqa nakho konke kwenzeka futhi ngolunye lwalezi zinsuku izodilikela ngaphansi kolwandlekazi kunjalo kuyini na siphila ehoreni lokufika kwenkosi sibona izimfundiso ezigqamileyo nezinto eziqhubukayo nazo zonke lezi zinto ezehlukene siyazi kufanele kube khona impendulo yeqiniso kulokhu kukhona abantu phandle lapha ezweni manje beya emigedeni nezinto futhi ziyishumi nesithupha kumashi nikufundile ephepheni inkosi izofika niyazi ukuthi lokho akunjalo ujesu wathi akukho muntu owazi umzuzu noma ihora lapho sibona zonke lezi zinto nezinto zenzeka ngendlela eziyiyo futhi kufanele kube khona impendulo yeqiniso ndawo kufanele kube khona iqiniso kukhona yodwa impumalanga neyodwa entshonalanga kodwa kukhona yodwa iningizimu impumalanga nenyakatho entshonalanga noma ukuthize kodwa kufanele kube khona impendulo yeqiniso ndawo enkingeni sibalekele lokhu na sifanele sitshele abantu ukuthi siphile emahoreni kufika kwendodana kaNkulunkulu sifuna ukuqaphela futhi uNkulunkulu sibe semnyakazweni ngaso sonke isikhathi silungele ukunikeza umuntu impendulo eyiyo bekuhlala njalo kungaleyo ndlela ukumuntu obalekile futhi wasuka washiya uNkulunkulu selokhu kwasukela uAdam ensimini yaseyideni ngenkathi uAdam wayesensimini yaseyideni ngenkathi efika esibophweni ukwenza isinqumo sakhe ahlale noNkulunkulu nomahambe nomlake na wayefanele yenze leso wayefanele yenze lokho isibopho sasikuye waye phakathi kokuthi athathe lokho kushiwo ngumkakhe noma lokho kushiwo uNkulunkulu futhi ngenkathi ekhetha ukuhamba ngendlela yomkakhe futhi esekwenzile lokho khona-ke walahlekelwa yisimo sakhe sasekuqaleni futhi waletha wonke umhlaba ukuba ungenwe ukufa ngenkathi edingeke athathe isibopho noma kumbe emukele ukukhanya okusha umkakhe ayesekutholile okwakuphambene Oh uNkulunkulu kucabange uNkulunkulu banika kuphela amazwi acishe abe yisishiya kalombili noma eshumi kubaba wagcine kepha ungadli kulowo muthi yilokho kuphela babefanele bakugcine futhi ngisho nangezwi eliningi kangako balephula khona-ke u-Adam wayefanele abhekane ngizokwenza njengoba ethe umkami angenze noma ngiyakwenza lokho uNkulunkulu athi angikwenze na futhi waphuma amehlo akhe evulekile wayefanele athathe isibopho lokho kwaphosa sonke isintu ekufeni manje-ke nakho kufika lowo munye u-Adamu owayengukristu angekho neze oyedwa onjengaye omunye uthi wayengesuye uNkulunkulu ubukhokhe khona bake bafakazisa ukuthi wayengunkulunkulu kungagazi kuba khona isidalo saphila njengaye waphila ezweni ngesigaya wazalwa ngaphandle kwenkundla yemvelo umuntu eyisoni haleluya wayengumtali iqobo lwakhe enziwe inyama ubani obengake ame lapho amakhona na ubani owake wakhuluma njengaye na ubani obengake asho izinto azisho na ubani obengake enze izinto azenzile na ububodwa qhwaba bakhe bafakazisa ukuthi wayengunkulunkulu kwakungekho uprofethi noma lutho okunye okwakungenza akwenzile owayengamisa bafile babuye ethuneni futhi owayengamisa izibhakabhaka futhi enze noma yini ayifuna kuyenza wayengunkulunkulu ubani owayengake ame endaweni yakhe na ubani na ngaba ngubani ngaphandle kokuba yilowo phelele uNkulunkulu ongafiyo enziwe inyama wakha phakathi kwethu akukho sekwake kwaqataniswa naye waphila ezweni ngesingaye akukho muntu owake wakhuluma njengaye ngenkathi nje evula umlomo wakhe wakukhona kuthize ngakho okwakwehlukile kunoma ubani omunye omunye wathi wayengumuntu ojwayelekile nje ngikushaya indiva lokho wayengunkulunkulu yilokho ayeyikho ngokuba akukho muntu owake wakhuluma njengaye akukho muntu obengakhuluma njengaye Ngoba wayeyizwe liphilayo ngoba lwalo lenzwe inyama ukubonakaliswa kokugcwala kukaNkulunkulu. Ngizovuma labo baprofethi babe nomlayezo wabo, babe nayonga leso sikhathi banayo manje, kodwa akukhona kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kubonakaliswa lapho. Waye lowo oyedwa kwaba futhi ngoba nguye owayefanele abhekane nodaba nawo onke amandla akhe amakhulu ayenawo, owayengaba ngokoqobo inkosi yezwe, uzoba yiyo futhi uyiyo kwabangcwele bakhe, uyiyo manje. Wamalapho muntu muni owayengaba mpofu, wayengenayo indawo yokucebelisa ikhanda lakhe, owayazi ngisho nalapho inhlanzi yagwinya khona uhlavule bani na? Ubani? Muntu muni owayengathatha labo ojeka abakhulu amanzi abaphendule iwayini futhi angabi nayo indawo yokucamelisa ekhanda lakhe na? Wayefanele abhekane nezibopho ezazinikelwe esandleni sakhe. Muntu muni owayekwazi ukuvusa umuntu amkhiphe ethuneni ngemva kokuba esefeza insuku ezine futhi wabola na? Wayengeke yini yazisindisa na? Impela wayengakwenza, kodwa ukuba wakwenza wayengeke asisindise. Wayefanele abhekane nezibopho futhi ngenxa yokulalela kwakhe izwi. Lapho kungalaleli kuka-Adamu futhi wayethathe indlela encamulelayo, indlela eyehlelethana shishi, kodwa uJesu wathathe indlela eyayininemva kwabezizwe ukuzitholela mlobokazi. Ngiyajabula ukuthi wakwenza kulobu busuku futhi bezifanele zibhekane namaqiniso ukuthi singabakhe sisuse izwe. Amen. Woba umuntu wayefanele abhekane nalokho onesibopho phambi kukaNkulunkulu. Sithatha nje isibonelo, uNowa wayenazo, uNowa, uMose, uEliya, nabo bonke bayo yonke iminyaka babefanele babhekane nesibopho futhi babefanele bakwenze, kodwa ingaleso sizathu bathunyelwe eHolrini. Bukani Nowa onyakeni wakhe wezobusayense ukuthi wayefanele abhekele kanjani nento eyayingenabusayense kangaka. Ngani kwakungekho zathi ukuthi kungani kwakungeke kube ngokungesibo ubusayenze? Niyabo kwakungenabusayenze njalo. Ngani bathi lizokuna ezibhakabhakeni, babengakaze babe nemvula econse ivela emazulwini, manje wayefanele abhekane nakho. UNkulunkulu wathi lalizokuna futhi khona-ke yena. Khona-ke ukukholwa okungenamsebenzi kufile uma uthi ngiyakukholwa futhi ungenzi imsebenzi njengomlayezo nje. Uma uthi ngiyawukholwa ungenzi imsebenzi, usiza ngani na? Niyabo, uNowa wahamba wayosebenza ngesandla sakhe futhi wakha umkhumbi ukuqinisa ayekhuluma ngakho. Lokho sifanele sikwenze futhi sifanele sihambe siyosebenza ukufakazisa ukukholwa kwethu ngemisebenzi yethu. Imisebenzi yethu ifakazela ukukholwa kwethu. UMose wayefanele kwenze, no-Eliya wayefanele kwenze, wonke umprofethi onyakeni wakhe wayefanele asukume futhi abhekane nalezi zibopho, kodwa abaningi babo abenzanga njengoJona, wabaleka abazange. Qaphelani, umemeze kakhulu phezu kwalo. Hohe, nakho-ke yileyo indaba, umemeze kakhulu phezu kwalo. Nanso ingxenye yokwahlulwa. Uhambe nje uye lapho bese utshela labo bafo, anisho ngiyakhuphuka ngizonijoyina bafo, uyazi ngikholwa ukuthi ngizonitshela ukuthi ngizokwenze njani. Nginento nje encane lapha, ngikholwa ukuthi ngingayenza ibe isiqoqele sonke ndawonye futhi senze lokhu lokho noma okunye. Kodwa kwakuba ukuthi umemeze kakhulu phezu kwalo, lapho ozodingeka umemeze kakhulu phezu kokuthize. Manje wayefanele amemeze kakhulu phezu kwakho konke okwakusezansi lapho, amemeze kakhulu phezu komuzi, amemeze kakhulu phezu komsebenzi wabo, amemeze kakhulu phezu kwebandla labo, amemeze kakhulu phezu kwabaprofethi babo, amemeze kakhulu phezu kwabefundisi babo, amemeze kakhulu phezu kwabapristi babo, umemeze phezu kwalo yonke into, umemeze kakhulu phezu kwalo. UNowa wamemeza kakhulu phezu konyaka wakhe, impela wakwenza phezu kwamabandla onyaka wakhe. UMose kakhulu impela wamemeza kakhulu phezu konyaka wakhe abantu abapristi kanjalo njalo, wamemeza indlela yonke ejabule inhlane futhi yonke imigamanqo wamemeza njalo njalo, ememeza kubantu. U-Eliya wayengathandwa muntu nhlobo osukini lwakhe ngoba wamemeza kakhulu phezu kwalowo nyaka, impela wamemeza. UJohane umbhaphathizi wayengathandwa muntu nhlobo onyakeni wakhe, wamemeza kakhulu phezu konyaka wakhe, wathi enkosini, inkosi enamandla yezwe yayikade yaganwa ngumkamfo wabo. wayefanele azoshumayele ngomtshato lesahlukaniso ngokunye ukusa ngakho wamemeza kakhulu ngokumelane nakho wathi awuvunyelwe ube naye wambiza ukuba ikhanda lakhe ukuba linqunywe kamuva kodwa wamemeza kakhulu futhi wama endaweni yakhe yomsebenzi akazange athathe umkhumbi oyetsharashishi futhi wathi awu ngizovumelana nawe Herodi kulungile inqobo nje uma ucabanga ukuthi ungowesifazane omuhle ungunkosikazi omuhle kuwe qhubeka wo bakithi lezo zimfaduko yabo ya konke nje okuncane ngani ayilutho kuphela eyokuhlanza amapuleti angcolileyo ngayo kodwa caphelani uJohane wayengenjalo wabhekana nakho ngo wathi awuvunyelwe ube naye yabo mnumzane futhi wamaqekelele wamelana nakho abazange bagijime uJohane akazange bama babhekane namaqiniso uMose wazama ukubaleka ngesinye isikhathi njengoJona kodwa uNkulunkulu wambuyisa abaningi babo bazama ukukubalekela babeqala kodwa ubukani uma uNkulunkulu ekubizile futhi uqinisekile ukuthi uNkulunkulu usemlayezweni akukho okuzokubuyisela emuva akuzange kumbuyisele uJona cha bomnumzane uMose wasendule wamemeza kakhulu wathi ingonyama ibhongile ngubani ongayikwe saba uthi uNkulunkulu ukhulumile ngubani ongayiku profeta na ubani ongayiku profeta lapho ubona uNkulunkulu ekhuluma futhi wathi into ethize izokwenzeka futhi nanso ngonyama iyabhonga wonke umuntu uyesaba yebo mnumzane uma wake wakuzwa kubhonga kukodwa eminweni ungazizwa lezi zithi nyawu ngakula magejhi phandle lapha lezo zingonyama ezifuyiwe kodwa ubonge uzwe yangempela yasende ibhonga ngesinye isikhathi amadwala amancane azodilika egqubeni okuqhele ngamayadi angamakhulu amahlanu ngifuna ukubona ukuthi kuvelaphi konke lokho kubhonga okuphuma kulawo maphaphu futhi ifaka ikhanda la ayo phansi uqubule lobo boya angikaze ngizwe lutho njenge ngenganono iqhuma lapho ibhodla lokho kubhonga okukhulu emaphashini ayo ubani obengayikwesaba na bathi uma uke wabulawa ingonyama akubuhlungu ikwesabisela ukufa ingakafiki kuwe niyabo awukuzwa ikwesabisa ngalokho kubhodla okukhulu okunolaka futhi nansi isiphezulu kwakho ngokuhlukana komzuzwana wathi ngiyame bonile kubani ongayikwesaba na futhi uNkulunkulu ukhulumile ubani ongayiku profeta na lapho ubona uNkulunkulu enza ukuthi ize wena ukuthi ngingahle ngingabisu yomprofeti uJohane wathi ngingahle ngingabisu yomprofeti noma indedele yomprofeti kodwa uNkulunkulu ukhulumile ngobani ongayiku profeta na ngingahle ngingabisu yomprofeti ngingahle ngingabisiko lokhu lokho noma kunye lapho ngibona uNkulunkulu enza noma yini futhi ngikubona lapha ezwini futhi wakwethembisa ubani ongathula futhi angathivuna impela ukwenzile kanjalo singeze sacasha emva kwezivumo khona lazo zonke lezi lapha izinhlanganyelo nasezantsi eTharshishi azifuni ukuhamba nalezo zinhlanganyelo kodwa abaningi njengoAdamu benza into efanayo bazama ukwenza isibambiso ngenye indlela bazama ukuthola indlela yokuphuma futhi benze isibambiso ukubhekana noNkulunkulu emva kokwazi okungalungile ebhekene neqiniso wahambisana nomkakhe futhi wenza kodwa impela uNkulunkulu amtshela ukuba angakwenzi waqhubeka wakwenza noma kanjani futhi khona ke wazithola ihambaze yena naye bobabili ensimini yaseyiteni amehlo abo avuleka babekwazi okwakulungile nokungalungile ngalezo sikhathi waseke ezama ukuthola isibambiso ukuba athi ukuze emboza ngaso manje lokho nje ukuthi akube yindlela esenza ngayo namhlanje izaba ukuthi awu ngiyakutshela ukuba kwakulapha noma ukuba lokhu noma ukuba lokho ngokuthi nje niyabo kodwa ufanele ubhekane nakho kuphakathi kokuthi kulungile noma kulungile futhi uma kulungile asihlale ngakho uma kungalungile suka kukho yilokho kuphela thola lokho thola ukuthi yikuphi kulungileyo awufuni ukuba ulinde sikade side ake sithole manje ukuthi yini iqiniso nokuthi yikuphi okulungileyo futhi sihlale nakho siyazi ukuthi kuliqiniso manje siyathola namhlanje ukuthi abantu bakithi bakakhulu ubonakala sengathi bonke ubuqotho sebuphumile emabandleni sihlale endlini lapho kadadewethu ligogo oza kuleli bandla mhlasimbe uhlezi lapho kulobo busuku futhi uyiqakisela abake abantu futhi ube nomoya omuhle kabi kithi ngaleyo ndawo ngokusivumela sibe naleyo ndawo futhi ngakho ngizelibiza igama lakhe kodwa angathi angafuni ngikwenze futhi ube nomoya omuhle kabi kithi awu impela besingeke ingeke safuna ukumdalula kodwa yena ube ngempela wesifazane othandekayo ngempela futhi endini kwakukhona television. kwishini ngale kulunye uhlangothi sasinencane embili indlu yemindeni embili nginomndeni omkhulu nesigajane sabancane futhi futhi neniyazi futhi babefanele babe nemibhede futhi eyinqwaba yayo futhi yonke into eyinqwabelane phezu kwenye futhi ufanele uhambe wedlule kulokhu futhi wedlule kulokho ukungena lokuphuma futhi khona-ke laphaya babe nethelevishini futhi kule thelevishini lezi zinganyana zaziyibukela ngesonto kuseni uhlobo oluthize lokucula amahubo oluvelayo futhi yazi kwakukwenza ucishe ube namahloni impela ukuba babungekho ubukristu bangokoqobo ndawondawo owawungabeka izandla zakho phezu kwabo ukubona lokho kubizwa ngobukristu ngani kubonakala sengathi bonke ubuqotho sebuphumile kubo ngani ababonakali be ngani nje kubi kakhulu indlela abama ngayo lapho futhi bafinge izibhakela zabo futhi balwe omunye nomunye lapho futhi bazame ukucula hubo nakho konke kanjalo futhi benze amahlaya okungabalikhuni ukuba ashiyo yitilozi futhi basho zonke izinhlobo zezinto nenganyana futhi aqhubeke niyazi ubungcwele bobukristu sebubonakale bulahlekelwa indawo yabo manje ngiyasentweni futhi ngibona umelusi esukuma lapho futhi amemezele ukuthi kuzoba khona umbuthano wokubhukuda bonke abesifazane begqokele amasudu okubhukuda bonke baphumela lapho bazoba nomqhudelwano laba abesifazane bebhukuda futhi bazoba nephathi yohlobo oluthize futhi bazothosa inqwaba yenkukhu futhi badlale umdlalo wamakhadi ibhanko nazo zonke lezi zinto kanjalo ngimina lokho kukhipha ubuqotho bangoqobo bobukristu bazedlulele nje nganoma yini ngibone nginyukela lapha sithola ukuthi niyazi sithola abaningi bodadewethu begqoke izikhindi enhle lapha kuleli zwe elibandayo kunanoma ubathola phandle lapho kulelozwe elishisayo niyabona iqiniso phandle lapho kushisa khona ngempela ababaningi kakhulu abazigqokayo kodwa lapha lapho kubanda khona bayakwenza niyabo kungukuthi abaqondi ukuthi ngudevele wenza lokho niyabo manje kuba besingesokuthokomala ukuba besingesokuba uzisize bekuzokwehluka kube yindoda ngicoka ukuthi sibukeka sigulisa endodeni kodwa ubungeke kunake endodeni kodwa yininikazi umzimba walo ungcwele futhi lifanele liwugcine ungaleyo ndlela futhi ukubona ukudala ungabona abantu namhlanje mibili imimoya futhi owodwa wayo ngumoya ongcwele omunye ngumoya ongengcwele futhi owodwa ubuswa yilokho futhi yomibili iyakholwa manje ya leyo yingxenye eyinqaba yomibili iyakholwa futhi njengoba nje u-Esawu noJakobe wayenjalo bekholwa bobabili njengoba uKhayini no-Abela wayenjalo bekholwa bobabili njengoba wayenjalo uJuda noJesu inkolo yombili bekholwa bobabili futhi siyakubona namhlanje amacala omabili bayakholwa niyabo ngumoya ofanayo abantu bayafa kodwa umoya ufi uqhubeka njalo ikholwa yomibili oyedwa wabo ungenwe umoya ongcwele ophila uhlobo lwempilo abafanele bayiphile futhi ahambe ngokumesaba uNkulunkulu futhi athembeke bebengeke bakulutha nhlobo futhi benza konke ngokwethembeka abangakwenza ukukusiza futhi abanye bayokwenza bebahle benjalo nje futhi abanye siyathola kuyaphambana nje futhi nokho bobabili bayimimoya ekholwayo bobabili oyedwa umoya ongcwele futhi omunye umoya ongengcwele futhi uma uqaphelile kuyoba ngisho nakuba bezisho ukukholwa bayohlekisa ngawe futhi bakubize ngomgingqiko ongcwele benza konke abangakwenza bona benganaki izwi likankulunkulu elingaguqukiyo kube sengathi alikaze lilotshwe niyabo ungathi manje buka lapha uma umphaphathizo nginomoya ongcwele futhi umi lapho nalesi sigazi emlonyeni wakho usibhema na yabo nginomoya ongcwele ngicabanga ukuthi kuliphutha kuphuza kancane ngicabangi niyabo uthi nike naqaphela ngicabange kodwa uNkulunkulu ucabanga ngokwehlukile niyabo ngokwezwi lakhe niyabo bona futhi bavele kalula njengoba nje njengesikhwehlela kulo kunjalo impela kakhulu nje njengaloo mfo mdadlana oyisishosha owahuquzela waphuma ngesinye isikhathi ngenkathi uDavide exosha esihlalweni sakhe sobukhosi wayenyukela entebeni yeminqumo ephuma ekhala zinyembezi lapho enyuka ebheka emuva naloo mfo mdadlana wahuquzela waphuma lapho futhi wayemkhafulela ngamatshe nalowo mlindi wathi ngizovumela lelo khanda lenje lihlale kuyo futhi ikhafulele ngamatshe inkosi yami na.
UDavide
wathi myeke niyabo bamkhafulela ngamatshe sesheminyakeni ngamakhulu ayisishiyagalombili kamuva bayikhafulela ngamatshe indodana yakhe uJesu Kristu futhi namhlanje bamkhafulela ngamatshe futhi njengokungathi lalingesilo nje ngisho lingahlonipheki linganakiwe bavele bafuthi alitshelise ikhanda labo futhi basuke kulo futhi bakuhleke ebusweni bakho kungani na basemkhunjini oyetsharashishi kunjalo impela lolu ubizo kunkulunkulu ufanele umemeze kakhulu phezu kobubi umemeze kakhulu phezu kwesono umemeze phezu kwezinto okungalungile manje khumbula kuyoba njalo. Hey, niyazi lesi sikhathi niyazi ngehluke ngamahora amabili futhi tikson imizuzu nje eyishumi emva kwelesikhombisa futhi ngithi nje ukuthola uhlobo lo luhlobo lokuphuma endaweni yami lapha kulungile manje khumbulani sizodingeka siphendule ngakho khumbulani labo abakhafulela ngamathe uKristu bayaziphendulela ngenkathi uDavide esebuya ekudingisweni kwakhe ngenkathi wayengumhambuma futhi ngenkathi esebuya khumbulani lo mfo wawa ngobuso bakhe futhi wamemeza kakhulu ecelesi yawo wakhafulela ngamathe uDavide ephuma kodwa wayesecishe akulungele vele ukubhukuda ngezinyawo zakhe ezinyembezini futhi ngenkathi esebuya futhi ngelinye ilanga labo abagwaza uJesu bazokubona futhi labo abamgwazayo namhlanje bazokubona futhi bona ngelinye ilanga kuyobuya khumbulani isambulo samashumi amabili nambili usidinga ukuba sigcine onke amazwi awalobile onke amazwi manje siyazi ubukhona bakhe bulapha buqinisekisiwe sinabo siyethemba kuleli viki elizayo buzoqhubeka buqinisekiswa phakathi kwethu abagulayo bazophulukiswa nezinto ezinkulu zizobe zenzeka ufuna umbono othandwa ngabantu sifuna iqiniso futhi asifuni kubhekana nalutho ngaphandle kwalokho uNkulunkulu athe kuliqiniso kodwa qiniseka ukuthi izono zakho zizohlala zikufumana uma singakwenzi lapha siyokuthole kwahlulelweni ngakho sizokubamba ndawo manje yebo mnumzane kodwa uma ungumkhristu iqiniso obizwe ngokweqiniso njengoba wayenjalo noJona uNkulunkulu usevele ukukhokhela imali yakho yokugibela yehla kulo mkhumbi oyatsharashishi noma kanjani uNkulunkulu akumisela ngaphambili kulokhu kuphila yabo mnumzane uma ungokweqiniso umntela kaNkulunkulu obiziwe woza kuKristu yena ekugcwaleni kwakhe indlela yakho ikhokhele ukuya kuphi na ikhokhelwe ukuya eNineve hayi tsharashishi umisela ngaphambili umkhumbi wakho ukhona umkhumbi osukayo njengamanje umgwaqeni wawo ngakho yinye kuphela into yokuba yenziwe ngokungena kuwo futhi uma wawunjengonkulunkulu awusoze waba nokuthula njengomshana wami omncane sikhashanele sedlule cishe sekuyiminyaka eyishumi manje usehambe emuva naphambili ngokunye kusa uya kuleli bandla elikatolika ezansi lapha futhi uthatha leli ngenxa yalokho ufata ukubile yakhuluma ngakho ngapha nomunye futhi ngalapha nomunye ngapha konke kufikelela laphi nani yabo futhi manje usalamba futhi yoma ngathi indawo yakho isealtar ezansi lapho ndodana yabo ayikho indlela yokuphuma kukho lapho uNkulunkulu eke waphuma wakulandela usunga vele nje uzidele futhi uqhubekele phambili yilokho kuphela kubule uNkulunkulu awu uNkulunkulu wayesesikepeni uNkulunkulu wayesesiphepweni uNkulunkulu wayesenhlanzini noma lapho ayephendukela ngakhona uNkulunkulu waye lapho ngiyabona uNkulunkulu lapho futhi kuye lokhu kukuhlupha ngakho silindelani kuze kube isikhathi eside na asiyiqale kahle nje levuselelo kahle ulindeleni na sikhole ukuthi ukufika kwenkosi sekuseduze futhi izoba nomlobokazi nawo uzilungiselele futhi sifuna imikhumbi yeTharashishi siya eNineve hey siya enkazimulweni amen kunjalo siya lapho uNkulunkulu ezobusisa khona futhi lokho esifuna ukukwenza zeneke busweni buka uNkulunkulu kaleke nezinhliziyo zethu hayi izandla zethu kakhulu kangako kodwa izinhliziyo zethu phambi kuka uNkulunkulu aze asenze sivuthwe ngempela kanjalo ngemisebe enkazimulo yakhe futhi yaphake kithi ukulunga kwakhe futhi avuthwise lokho esinakho kube yikho ngempela yabo buye lapho esingakhombisa khona abanye ukuthi uJesu Kristu uyaphila oh hey sifuna ukukholwa lokho futhi kumbulani lapho ujona aya khona unkulunkulu wayesesikepheni unkulunkulu wayesesiphepheni unkulunkulu wayesenhlanzini waqhubeka lokhu ehambisana nojona ngo yaze yenziwe intando yakhe ephelele kunjalo futhi uma elokhu ekulandela ungahle ucashe ngapha futhi cashe ngapho kodwa uyobalusizi uze ubuye futhi wenze into waqala ukuyiphumela yakhe ukuyenza endaweni yokuqala yabo ungahambi ubaluleke usuke ebusweni bukankulunkulu bhekana nakho uyakholwa ukuthi kuliqiniso khona-ke kudedele uma kuliqiniso kufanelwe ukukuphilela ukukufela noma yini okunye futhi uma ake akuqinisekisa kuwe ukuthi kuliqiniso khona-ke singeke sakubalekela ndawo uyoba lapho ngqo ngokufanayo nje ungeke wakwenza ngomprofethi wakhe ohlinzekiwe lowo amcobele ukuba aye ezansi lapho futhi abize lowo mlayezo manje kwabukeka sengathi wayefanele ukubathumela omunye umprofethi kodwa wamisela ujona futhi ngisho no-Eliya wayengeke akwenze ujeremiya wayengeke akwenze umose wayengeke akwenze kwakungujona okwakufanele aye nineve yilokho kuphela okwakukukho wayala yena futhi watshela yena ukuba hambe futhi ngekathi ethi yana lapho jona yana nineve akekho omunye ongahamba ayokwenza lokho ngaphandle kukajona futhi lapho unkulunkulu ekutshela ukuthi yize ufanele ukwenza ngekho omunye niyabo sifanele nje sibhekane nakho futhi sihambe sikwenze sikholwa ukuthi siphila ehoreni lapho khona unkulunkulu yenza ukuthize sikholwa ukuthi siphila phakathi kwawo manje ngikholwa ukuthi kulobu busuku ngishumayela kulelo bandla elilele lilindile phandle lapho ukuba nje livuthwe ngikukholwa ngempela lokho ngenhliziyo yami yonke ngingasho ukuthi kuyafana manje njengoba bekuhlala kunjalo manje sikholwa ukuthi ihora selifikile ukuthi ujohane ongcwele weshumi nane ivesi eshumi nambili ufanele agcwaliseke thina sikholwa ukuthi uma lakho esine ufanele agcwaliseke sikholwa ukuthi uluka weshumi lesikhombisa ivesi lamashumi amathathu ufanele agcwaliseke siyakukholwa lokho zonke lezi ziprofeti athi ziyofezeka ngalolu suku sikholwa ukuthi zifanele zigcwaliseke futhi sikholwa ukuthi siyazibona zigcwaliseka njengamanje kunjalo impela ima ukubaleka busa kuphuma ebusweni bakhe ngincikela nje ebusweni bakhe kunjalo futhi ngiyazi lokho enifisa kukwenza isizathu ngibone amalayisensi ephandle lapho avele eTexas eLouisiana nasezindaweni zonke yilokho esikukhonela lapha akusikho ukubaleka ebusweni bakhe kodwa ukugijimela ebusweni bakhe buya phuma bekungujona uma ubumangala ukuthi yiphi indlela ozohamba ngayo noma wenzeni woza ngena emkhunjini kanye nathi kulobu busuku sehlele eTharshishi ukumemeza kakhulu noma iNineve ukumemeza kakhulu siyekele lowo mkhumbi waseTharshishi uhambe wehle uma befuna sinomsebenzi phambi kukankulunkulu lokho ngokuthi umlayezo esinesibopho ngawo ngakho kuleli viki elizayo isingeniso esincane nje kulobu busuku kunazisa lapho ngimemeza kakhulu nginesibopho kuphela somlayezo bazalwane nina befundise nihlezi lapha angikho lapha ukulimaza imizwa yenu nani besifazane nabesilisa ngalolu daba lomshado nesahlukaniso eliqhubukayo ngifuna nikhumbule kulobu busuku ngisho konke lokhu ukuba ngifinyelelise lokhu kini ukuthi nginesibopho kuphela kuNkulunkulu bese kuthi-ke futhi nginesibopho kini kunitshela iqiniso futhi angizi ukunitshela lutho ngaphandle kweqiniso inqobo nje uma uNkulunkulu engazisa ukuthi yini iqiniso ngize ngazi iqiniso angizi ukusho lutho ngakho ngiyabo angizi ukusho lutho ngakho kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngikhombisa iqiniso ngomshado nesahlukaniso futhi ngethemba ukuthi uzongivumela ngilikhiphe futhi eminye imilayezo engihlose ukuba nayo kuleli viki ungukuthi ubani uMelkizedeki na wakhetha kuphi uNkulunkulu kubeka igama lakhe na nezimbalwa zalezo zinto enginjalo eziyimilayezo ezayo nezinhlungu zokuzala nezinto ezimbalwa ezikulolohlelo nokugcwalisa indoda ayikhetha umkayo nezinto ezimbalwa leyo milayezo ngifuna ukuyikhuphula kuleli viki kodwa nje ngifuna ibandla lapho uma kuba khona umfundisi lapha angikho lapha bazalwane bami angifuni nina noma abanye benu malunga nibuyele ebandleni lenu bese nithi umfoti Branham usho lokhu nalokhu ngibophezelekile emlayezweni onikwe mina uvela kuNkulunkulu somandla njengoba ngimi lapha kulobu busuku noNkulunkulu uyazi ukuthi lokho yiqiniso ukuthi khona impela ezansi kulo mfula kukhona abantu mhlasimbe abahlezi lapha ngenkathi leyo ngelo senkosi ehlela lapho futhi yangitshela ukuthi yenzani khona lapho ngo-1933 khona ezansi kulo mgwaqo uSpring lapha uma uyisihambi lapha shayela wehle ngqo yikhona lo mgwaqo uSpring lapho oshaya khona emfuleni futhi kulapho okwenzeka khona lokho bekungo 1933 sekuthi akube cishe yiminyaka engamashumi amathathu nambili edlula khona ke sekube ngamashumi amathathu iminyaka engamashumi amathathu nambili edlula nokuthi ukwehlise kanjani lokho ngo yonke into futhi siphumile silethe umlayezo futhi sibone abagulayo bephulukiswa izimpumputhe nabakhubazekile nezishosha nezinyonga nakho konke ngaseke ngibona ngisho nabafile esibaziyo obeqinisekisiwe bavuka kwabafileyo abantu bafe futhi bavuka babuyela ngoye kuphileni futhi nazo zonke lezi zinto uma umlayezo uphuma kukhona izibonakaliso nezimanga uthi nisalokhu niwubona lowo mqondo ofanayo omdala liqhamuka nawo na lokho akuvelanga kunkulunkulu unkulunkulu akadingi nje ukwenza unkulunkulu uzama ukuthola kunyaka kwenu kudonseleke kokuthize kwasekuthi-ke ngenkathi ujesu ephuma waqala ukuphulukisa abagulayo futhi enze imisebenzi emikhulu nezinto yena njalo yena ujesu wakwenza nomose nojesu bakwenzile nabo bonke abanye futhi ngenkathi elapha wakwenza futhi uyakwenza into efanayo namhlanje lapho ethumela umhlangano njalo izimvuselelo futhi aqala umhlangano emhlabeni futhi aqale ukuhambisana nalezi zibonakaliso ezinkulu nezimanga futhi khona-ke niyabona siyabuya leso sikole esidala esifanayo sokufundisa kukhona khona okungalungile lapho ndawo kukhona okuthize okusha okuzayo lapho ujesu ephuma kamuva lapho umurabo omuhle wayengaya kunoma yiliphi iphulpiti ashumayele ngenkathi ephulukisa abagulayo ngenkathi babekuthanda ukuba naye ngaleya kodwa ngelinye ilanga ngenkathi ehlala phansi wayesethi mina nobaba simunye fowethu akabanga ngothanda ngabantu kangako emva kwalokho ngenkathi ethi uma ningadli inyama yami niphuze igazi lami aninakuphila kini kodwa odla inyama yami aphuze igazi lami kunokuphila okuphakade futhi ngiyomvusa ngomuhla wokuphela khona-ke akabanga ngothanda ngabantu kangako kusukela kwaleso sikhathi bathi lo muntu uyizimu zimo lo muntu ngupelisabhule yileyo ndlela enze ngayo lezo zinto wayengabhula wayebuka phakathi ezingqondweni zabo futhi ayibona imicabango yabo ungumbhuli kodwa okwakuyikho wayeyizwi likankulunkulu elibonakaliswa lalelo hora futhi wayebophezelekile wathi ngenza njalo lokho okuthandekayo kubaba wami nkulunkulu sisize ukuba senze into efanayo senze lokho okuthandekayo kubaba futhi ngiyethemba ukuthi nonke nizoqonda uma ningavumelani nami ngale milayezo nezinto ukuthi nizokhumbula okungenani nibe nale nhlonipho ukuthi nginesibopho futhi angiye eTharishishi ngisendleleni ebhekeni neve futhi ngifanele ngimemeze kakhulu inkosi nibusise nonke asikhothamise amakhanda ethu okomzuzwane nje sekucishe kugamanqe elesishiyagalolunye angifuni ukunigcina kodwa ngifuna ukuthola lokhu uma ngingaphumelela kulobu busuku ngabe bakhona abanye lapha ongekho ngempela lapho ofanele ube khona kukristu kodwa ubungafuna ukuba nguye futhi ufisa ukuba nguye ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi futhi Branham ngikhulekele unkulunkulu anibusise bukani nje izandla ngifuna ngilapha futhi Branham ukuba ngisondele kakhulu kunkulunkulu futhi uma ikhanda lakho beliphakeme isandla sami siphakeme naso yilokho engikukhonela lapha ngilambile njengobani njalo kodwa ngelinye ilanga enye yezinto ezinhle kunezo zonke yenzeka futhi ngiyazi manje ukuthi ngenzeni futhi ngiyakhuleka ukuthi unkulunkulu uzoninika lokho kuqonde kucacile kulapho uma kunombuzo engqondweni yakho kuzofanele kube khona impendulo ndawo ukuphendula lowo mbuzo umkhuleko wami ungukuthi unkulunkulu anibonise lowo mbuzo uphendulwa ngalesi sikhathi uma ugula sengathi unkulunkulu angakuphulukisa sizoba nezinkonzo zokuphulukisa ngikagele ngokwenza ubusuku ngobusuku futhi sizokhulekela abagulayo sizokwenza noma yini esingayenza ukunisiza nani nenze konke ningakwenza ukusisiza futhi sizosebenza ndawonye sethemba ukuthi unkulunkulu uzosipha umhlangano omkhulu manje baba nkulunkulu la mazwi ambadlwana asikayo kodwa asezandleni zakho manje nkosi aseshiwo ngizodingeka ngihlangabezane nakho nje njengolawo mazwi soze afa ahamba ajikeleza umhlaba erekhodini futhi ngelinyilanga ngiyofanele ngibuye ngibhekane nakho ngo futhi ngiyakuqonda lokhu Nkosi futhi ngikusho ngokujula kobuqotho ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo kulobo busuku ngamunye walaba abantwana bakho futhi o Nkulunkulu ngiyethemba lingakapheli iviki bazoqonda ukuthi umbuzo omkhulu kakhulu engqondweni yabo kulobo busuku uzoxazululwa siphe khona Nkosi ukhona abanye lapha ungakwazi wena baba njengomsindisi namanje noma mhlawumbe ungakaze agcwaliswe ngomoya ongcwele sengathi lobu kungaba yilobo busuku Nkosi ngeke ngagcwalisa muntu ngomoya ongcwele kanjalo ngeke ngasindisa muntu kuphela ngingabatshela lokhu kushilo babusisiwe abalamba bomele ukulunga ngokuba baya kusuthiswa futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzodala ukulamba okunjalo ezinhliziyweni zabo abaningi Nkosi bafanele balambe bebengashayela kanjani lamakhulu omamayele eqhweni nakho konke naphezu kwezintaba ezinemvula nangale kwezingwadule ukuba beze endaweni endala encane behlezi lapha ekhoneni khona-ke ngiyacabanga futhi wena wathi lapho kukhona khona isitumbu yilapho izinkozi ziza kubuthana khona sondle Nkosi phezu kwemana yakho yobunkulunkulu yipha imiphefumulo yethu lokho esikudinga ngempela bele wena baba sisezandleni zakho manje vumela umoya ongcwele omkhulu owehlela entabeni ngelingilanga phezulu lapho ngikhulekela ukuthi uzogcwalisa yonke inhliziyo ephakathi lapha ngokulunga nesihawu sakhe ngokuqonda siyaqonda baba yilokho esikudingayo ngokuba siqonde ngokuba uma singazi ukuthi senzani pho-ke sazi kanjani ukuthi kwenziwa kanjani na kodwa sifanele sibe nokuqonda
by the prophet Jeremiah's writing.
Njengoba Daniel asho, wayenokuqonda ngokuloba kukamprofethi Jeremiah, futhi baba sinokuqonda ngokuloba kukamoya ngcwele njengoba ezokwembula ngithi ngaleli hora. Siphe Nkosi izifiso esinazo ngawe ngomusa sicela lokhu baba ngenkazimulo yakho egameni likaJesu Kristu manje amakhanda ethu ekotheme njengoba udadewethu eshaya amanothi lelo uzonginika umusa nenkazimulo futhi ahambe nami yonke indlela ngifuna ukuba nje nikhuleke ngokuthula manje futhi nicele ubaba wasezulwini ukuba uzonipha kulobu busuku lokho enikudingayo othandekayo umfowethu othandekayo udade usondele nje njengoba ingalo yakho injalo kuwe nina ningikholiwe kwezinye izinto ngikholweni kulokhu ulapha ukuninika noma yini eniyidingayo amaviki ambalwa edlule bengilambe kakhulu ngome kakhulu ngikhumbule ekhaya kakhulu ukunibona yingaleso sizathi ngithe bhili asihambe siye ekhaya umida uthe yini oyifuna ukubuyelela lapho kulelozi elibandayo futhi bhili na uhlala njalo uphathwa umphimbo nakho konke uhlala njalo uphuma futhi uphathwe umkhuhlane wekhanda futhi usho izwi futhi awukwazi ukukhuluma neze ngathi awangaze ngathi kuye ngibona umngani wami uCharlie Cox ehleze emuva lapho ngathi ngilangazelele nje ukuzwa uCharlie ethi leyo ngojeje ncane igibele kuleso sihlahla ngaleya ngikulambele nje kakhulu kukuzwa ngifuna nje ukufuna ukuba ngakini ngiyazi umfoti banks wayegula ngempela futhi ngabona umbono ngaye lapho esikhathini esike side sidlule futhi wayelele ngomhlane wakhe futhi ngiyazi usondela eduze impela ukusuka kithi maduzane nje lapho ngibuka abehlukene benu ngiyafika kobunye busuku emhlanganweni we-Christian businessman nezizwe ngezizwe omdala ubaba ayishakariyeni ubaba kademosi wayevamise ukuhlala lapho futhi elokhu ebhekile nje ngize ngingene bese-ke mamathe nalokho kuvayizela okuncane ayevayizisa kimi wayengekho lapho usehambile ngabe-ke sengidingeka ngize kulowo mndeni noyisho kanje Inkosi ndodakazi yabo izofa nayo uFlorence ngambona embonweni ngambona ehamba futhi ngiyazi uyahamba futhi ngathi khulekani khulekani nje niyazi kukhona umprofethi ngesinye isikhathi watshelwa ukuba ahambe ayotshela Inkosi ukuba ihlele indlu yayo futhi yakhuleka futhi wakusindisa ukuphila kwayo kweluleka ngeminyaka eyishumi nesihlanu ngathi khulekani kodwa bukani futhi ngiyabuya ngahlala ngapha isitolo othekodele kuso ngelinye ilanga ngidla indoda yenyukele kimi yathi awusuye uBilly Branham na ngathi yebo cishe yayingangazi ngoba lokhu kuleli bala lempandla ekhanda lami ngangigqokele lesi siqeshana sezinwele kuvimbela ukuphathwa umphimbo ngesikhathi salo mhlangano. Yenyukele kimi yathi bengicabanga ukuthi bengikwazi Bhili. Ngathi yebo, ngathi ungubani wena? Yathi ngikujohn woman. Ngathi unjani uzip? Yathi Bhili ufile. Ngangiyiza ngehla ngedlula ngasendlini yenkantolo ngehlela kuyokhokha izintela zami. Ngiyiza ngehla ngedlula ngasendlini yenkantolo ngeninikazi langimemeza kakhulu futhi lathi bekwazi nje ukuthi uJohn akasekho na noma elinye igama kungahle ukuba kwakungesu yena uJohn u-Ed noma ukunye futhi ngathi ngangingamazi usifazane ngazizwa ngiphoxeka futhi ngathola ukuthi ngangingazi ukuthi wayengubani. Wathi uyakhumbula ngobunye ubusuku obumnyama ngenkathi umfula wawuphezulu phezu kwe zingwi phandle lapha nezindlu ziguguleka ngale sitaladini uChestnut futhi wafaka impilo yakhe engcupheni ukuba uye endaweni futhi ukhiphe wesifazane nabanye abantwana abancane na. Ngathi kuye na wathi ngiyilelo ninikazi uqala kukhalela ingane yakhe. Niyayazi indaba yami, wathi leyo ingayibiza ngengane yami sishadile futhi nomndeni. Niyabo futhi nansi isindalo esimpunga futhi nakho nami nginjalo futhi ngabunye ngabunye amakhadi ethu ayakhishwa eshalofeni njengoba kwakunjalo futhi sinemihlangano futhi ngilahlekelwe yilowo sonke sizofanele siqhamuke silahleke ngolunye lalezi zinsuku. Kodwa mfowethu, dadewethu, kukhona indawo yokubuthana. Asiqiniseke manje ukuthi sikahle. Nizoqiniseka na singavumeli konke ukuqonda kwethu uNkulunkulu nokunye nokunye kuye ezeni asikholweni. Baba, basezandleni zakho, ngisezandleni zakho Nkosi. Silapha kuphela ngokuzinikela manje ngaphambi komhlangano ozayo oqala kusasebusuku. Uzozisiza Nkosi na sengathi yethu, sengathi yethu ingxoxo ingahlala njani kuwe, sengathi izinhliziyo zethu nemiqondo kungahlala kukuwe. Futhi wena wathi uyosigcine kuthuleni okuphelele, kulotshiwe futhi ebhayibhelini, ningancike kokwenu kuqonda. O Nkulunkulu, asikufuni ukuqonda kwethu, sifuna ukuqonda kwakho. Siphe khona o Nkulunkulu, kulise ngathi ivuselele kafika phakathi kwemiphefumulo yethu, kuze kuthi lokhu ukuminyana kwabantu kuzoba nje inhliziyo eyodwa nokuvumelana kunye.
Granted, Father, grant these things while we pray.
Sikukona baba siphelele izinto sithakuleke egameni lika Jesu Kristu.
My raptured soul shall
asiphakamiseni izandla zenu. uma ekhona kini ozizwa sengathi uthanda kwenyuka futhi ugoqe phansi ngase altare uma nje uthanda ukuza uthi angikho lapho engifanele ngibe khona Nkosi ngifuna kwenza kuphinda ukwehlukanisa ngifuna ukukwenza kulobu busuku Nkosi Uyemukelekile ukuza sizoba lapha ukukhuleka kanye nawe
Just pray each one in your own way now.
Asikuleke nje yilona lo ngendlela ngeyakho manje nje khohlwani isikade azikhothamise amakhanda yethu nje ebusweni bakhe lelinenekazi elincane lapha limemeza kakhulu ngiyakuthanda Jesu. Uyakhumbula ngenkathi usindiswa eminyakeni eminingi eyedlula uyakhumbula ukuthi kwakumnandi kanjani lokho kuwe na usemnandi nje nakulobu busuku asikhuleke wonke umuntu ngendlela engeyakho manje asivele sizahlukanisele thina sonke kuNkulunkulu sizinikele nje enkosini Nkosi Jesu ethandekayo umfundana wayo yonke induduzo yami ungaphezu kokuphila kimi ubani nginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini kungesuwe na Nkulunkulu othandekayo siyakhuleka manje ukuthi siyawu nomusa wakho uzojinyelwa phezu kwalowo nalowo wethu Nkosi silapha sizungeze i-altare abaningi abakwazanga ukukhuphuka uzohlakabezana nabo ezihlalweni zabo noma yini esiyinikelayo Nkosi wena uyavuma ukukwemukela uma nje sikunika isikhathi sethu uzosemukela italente uzolimukela kodwa Nkosi Nkulunkulu kulobu busuku siyangale kwalokho sinikela konke siyikho konke ngiyikho konke lokho ngike ngibheke ukuba yikho konke kukuwe Nkosi
We pray that you'll take this our prayers.
Sikhulekela ukuthi uzothatha lokhu imikhuleko yethu ibe sentizweni yakho Nkosi futhi siphe kokujulile kakhulu komoya ongcwele ukuthi izimpilo zethu zizoguqulwa. Ngokuba siyabona ukuthi sesiseduze kokuphela manje akusezi ukuba kude kakhulu futhi njengoba sibona abathandekayo bethu benqipha usuku ngosuku abasha nabadala siyazi masinye kufanele kungqongqoze eminyango wethu futhi kulobu busuku Nkosi sesikahle emqondweni wethu sihlezi lapha noma siguqe lapha simi lapha noma yiziphi isimo esikuso samukele Nkosi Nkulunkulu Thatha mina Nkosi ngilutho kodwa noma ngabe ngiyini Nkosi uma ungathola noma yikuphi ongakusebenzisa kimi ngizinikela mina uqobo kuwe ngikhulekela nkulunkulu othandekayo ngamunye walaba laba bantu abathandekayo engama ngaleya zintabeni iarizona futhi ngakhala ngabo futhi nampa baguqe bazungeza ialtare kanye nathi kulobu busuku bekhuleka sehlukanisele izimpilo zethu siyakuthanda baba ukwedlula izimpilo zethu qobo sithanda wena ukwedlula emindeni yethu sithanda wena ukwedlula unkosikazi yabantwana ubaba umama utate umfowethu ubiyeni unkosikazi siyakuthanda nkosi jesu kwenze lokho kube yikho ngempela ezinhlizweni zethu nkosi thululela amafutha enjabulo kuleli viki nkosi emiphefumulweni yethu siphe ukubhukuda ukugeza kwezwi ngamanzi ezwi lisehlukanisele iqiniso abaningi lapha kulobu busuku nkosi futhi bazoba lapha odidwe yilezi zindaba esemqoka onkulunkulu vula lowo mthombo endlini kankulunkulu lowo owobuhlanza thina ngiyabuleka nkulunkulu ukuthi uzosigeza futhi usihlanze egazini lakho futhi usenze izidalo ezintsha futhi usiphe umusa namandla okuqina ukwethula izwi leqiniso esambulweni salo sobunkulunkulu sobuntu ubuka jesu kristu sengathi angabonakala phambi kwethu nkosi sengathi angeza futhi aphulukise ukugula kwethu athethelele izono zethu agcwalise izinhliziyo zethu ezilambile ngezindaba ezinhle zentokozo enkulu ivangeli elibonakaliswe ezimpilweni zethu buzisa wonke umeluzi wonke ohola amaculo wonke uthisha kwesonto sikole sibusise sonke kanye kanye nkosi ngokuba qiniso siyakuthanda futhi manje singabakho nkosi kulokhu kuzinikela
of Jesus Christ, use us now according to thy own will.
Egameni lika Jesu Christu, sisebenzise manje ngokwentando yakho uqobo.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, say,
uthanda lokho na asicule futhi
life's dark maze I tread and grief around me spread all be
ngabe lokho kunenza nizizweni kade na bangake uthanda ukucula lawo maculo amadala na ngiyawathanda nje aniwathandi nina na
oh we're marching to Zion beautiful join in the song with sweet
Manje asizukumeli manje sisalitula xawula nani. Busiswa tatewethu, busiswa tatewethu, busiswa mfowethu, busiswa tatewethu. Asiphakamiseni izandla zethu manje kuNkulunkulu. Kulezi yini loko nizizwe nimangaliza na hehe ho asiphakamiseni izandla zethu nje futhi nje simdumise ngendlela engeyethu. Kosi Jesu wena uyintebe yaseSharoni umnduze wesigodi inkanyezi yokusa ekhazini layo. Muhlekazi waba izinkulungwane eziyishumi emphefumulweni wami. Wena ungumfundlana wayo yonke induduzo yami. Ngaphezu kokuphila kimi, sikuthanda kanjani sizwe, wo Nkosi, sikubonga kanjani, wo. Sikudumisa kanjani, busisa lawa Nkosi, nomsindisi wethu oligugu, siphe lezi zinto Nkosi, siphe khona. Kanjela chize, ngizizwela nje ukuthi siyahamba. Kukhona ukuthize ukusihlalele ngaphambili ngo. Manje khumbulani nje, ngikhole ukuthi ngiyaprofeta. Ukujabula okukhulu ukusihlalele. Kukholweni kunjalo. Izinhliziyo eziningi ezidabukileyo zizokwenziwa. Izimfihlakalo ezinkulu zizocaciswa. Labantu abadabukile bazophendulelwa enjabulweni. Njengojohane wasendulo lapho esegugwe kakhulu kubashumayele wayevele nje ahlale amemeze kakhulu bayangitshela ngawo wonke amandla akhe bantwanyana thandanani thandanani ningavumeli lutho lufike phakathi kwenu yabo gcinani konke yonke into isuke ya kunendaba ukuthi kuyini bekanani nakho sisendleleni eyayinineve yabo ningagibeli kulowo mkhumbi omdala wasetharashishi onikhipha ayo kwenihambisana nabo masiqhubekele phezulu ngo emfundaneni wezibusiso zikaNkulunkulu ngikhole ukuthi sizoba nakho ngiyamkholwa ubaba wethu uzizongcono manje tete wethu na lokho kuhle yilo ndlela engithanda ukubona ngayo abantwana bezalwa abezayo bengacabanga nje ngeminyaka eseyadlula kuzo lezi zinkundla ukuthi zingaki izinkulungwane ezalwe khona ngo embusweni kaNkulunkulu kuye lenkundla sasazi kancane sibonane kanjani ngenkathi simi lapha sinamasente angamashumi ayisishiyagalombili ephaketheni lethu ukwakha ngawo indlu yokukhonzela o wathi mina inkosi ngikutshalile ngiyakubunisele mina nobusuku futhi ukwenzile ukwenzile uNkulunkulu libusise manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu manje kusasebusuku ogugulani izinkonzo zizobanjela yenhle ihole elikhulu lesikole lapha futhi uma sizoba nothize omiswe lapha manje ukukhombisa abantu ukuthi kufinyelelwa kanjani lapho ngoba abasebasha bazobe bengena niyamthanda thanini amen akamangalisi na ngangimi ezansi lapha ogwini futhi ngecula lelo cula elidala ngima ezingwini zejodani ezinezivunguvungu cabanga lokho sekube yiminyaka engamashumi amathathu edlula amashumi amathathu nantathu iminyaka engamashumi amathathu nantathu edlula bese ngiphonsa iso elilangazelelayo ezweni lasekhanani elihle nelijabulisayo lapho amafa abe khona futhi abaningi ngababhaphathiza ngalokho kuhlwa sebengaleya manje lapho bama lapho futhi bayibona leyo nkanyezi yokusayehla ivela emazulwini ishaya indingilizi kanjalo yathi njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa kuletha ukubikezela ukufika kokuqala kukaKristu mlezo wakho uzobikezela ukufika kwesibili wakungacatshanga kanjani na kodwa wonke amazwi kaNkulunkulu aqinisile wonke amazwi kaNkulunkulu siphila ebusweni bomuso omkhulu uNkulunkulu anibusise sisakhothamisa amakhanda ethu ngizocela umfoti Neville umelusi wethu elikuko ukuba yeze lapha futhi asikhiphe ngomkhuleko uNkulunkulu abusise umfoti Neville